kholo kuphela kholo kuphela konke kuyenzeka kholo kuphela kholo kuphela kholo kuphela konke kuyenzeka kholo kuphela. Asikhothamisa amakhanda ethu. Baba wethu wasezulwini, siya kubonga ngaleli culo kholo kuphela. Bukani nje inkosi yethu ngenkathi iza kumfana owayenesithithwane, yathi ngingakwenza uma ukholwa, ngokuba konke kuyenzeka kulabo abakholwayo. Nkosi, siza ukungakholwa kwethu kulobu busuku ngumkhuleko wethu. Siyakubonga kakhulu ngobukhona bakho kanye nathi nangabantu abakukholwayo nabakuthandayo, nokwazi manje kube sikho ukuthi siyokwazi, kodwa manje siphakakiselwa ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Sihleli ngasenkosini yethu kulobu busuku, sesivele sihlaliswe ngokwezindawo kanye nayo. Oh, sikubonga kanjani ngalokhu kuzethemba esinakho kuyo, izethembiso zayo. Sazi ukuthi asisoze sehluleka ukuthi sihlala njalo siqiniso. Sikhulekela ukuthi uzosivakashela kulobu busuku kwangathi umoya ongcwele ungathatha izwi likaNkulunkulu futhi ulihlukanise ezinhliziyweni zethu, njengoba nje sidinga ukuthi uma sesihamba kulobu busuku siya emakhaya ethu, singahle sisho nalabo ababevela eMawuse ngobunye busuku sithi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na, ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Ngiyajabula kakhulu ukubuya futhi kulobu busuku ukukhuluma nani nokuhlanganyela nani ngasezintweni ezingezi kaKristu. Ayikho enye inhloso esinayo yokuba lapha ngaphandle kokwenza lokho, ukuhlanganyela nje ngasezwini lakhe. Ngiyaxolisa ngiligcine nonke kwaze kwalethi kakhulu ubusuku ngabunye. Umunye ungitshelile uthe abantu bayekhaya lapha ligamenxe lesishiya galombili noma ngelesishiya galolunye ngqo besuka ebandleni, kodwa ngingowaseningizimu nje futhi ngithi kunensa neyazi, futhi angeke ngicabange ngakho masinyane kakhulu. Ngifanele ngithi ukuthatha isikhathi sami ngakho, kodwa ngempela ngiyabonga ngokubambisana okuhle engikuthola kini nabantu phakathi lapha abakholelwa kuNkulunkulu. Ubambiswano lwenu oluhle lwenza kube lula kakhulu futhi ukuba umoya ongcwele uhambe phakathi kwabantu. Ngifisa sengathi bengingakuthola lokhu yonke indawo. Ngiyafisa lapho engingathola khona abantu abakholwayo, kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu wenzani, ukuthi kungakanani okwesipho ayokumelela. Nizofanele nisikholwe, niyabo, ngoba asisizi ngalutho ngaphandle uma usikholwa. UJesu ngesike sikhathi evela kwelinye izwe wafika kwabakhe uqobo, futhi bathi sizwile ukuthi wenze ukuthi nokuthi endaweni ethile, kodwa ke wayengeke enze imisebenzi eminingi yamandla. Manje asithandi ukukusho ngaleyo ndlela, kodwa yileyo ndlela umbhalo okusho ngayo ukuthi wayengeke enze imisebenzi eminingi yamandla ngenxa yokungakholwa kwabo. Futhi amandla kaNkulunkulu anqunyelwe ekukholweni kwakho kuwo, yabo, yilokho kunqunyelwa kuphela anakho ngokukholwa kwakho. Futhi uma konke kuyenzeka kulabo abazokukholwa, yabo, kukhona uNkulunkulu omkhulu ezulwini. Futhi uma kuphela besingathola ukuxhumana njengolayini oqondile oya kuye, konke kuyenzeka, yabo, kodwa sifanele sixhumane naye kungabibikho kuvibeka ndawo, umgodi ocacile phakathi kwethu noNkulunkulu. wena ke wathi uma uthi kulentaba ngukuleka futhi ungangabazi enhliziyweni yakho kodwa ukholwe yilokho okushilo manje angeke ukukhohlise usathane akakhohliswa kalula kakhulu ngakho ke angeke ukukhohlise kodwa uma ukwazi ngempela khona ke kuzofanele kwenzeke niyabo kufanele kwenzeke nje ngakho ke silapha futhi siyamkhonza futhi ungothandekayo futhi omuhle kunakho konke okwezinkulungwane eziyishumi emphefumulweni wethu futhi sijabule ngempela ukuhlala lapha kanye nani kulobu busuku kulesi sikhathi esithandekayo senhlanganyelo manje nina enithanda ukufunda izwi noma ukumaka izindawo ngicabangile kulobu busuku bengishumayela kakhulu impela ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu ngithi ukuyishintsha indaba kulobu busuku kancanyana kungesikho ngempela ukuyishintsha kodwa nje ukuyihambisa ngoba ungeke waguqula nelilodwa izwi eBhayibhelini ngoba livumelana nje namanye amazwi kanye nalo yonke imibhalo ilibophela nje ndawonye kufana nje nene uxolo uma lokho kuzwakala njengokuhlambalaza okungcwele futhi bengingekuqonde ngaleyo ndlela nhlobo kodwa kufana nje nephazili niyazi sasivame ukuthola iphazili endala sikwe yonke yonke bese ke sasihlala phansi futhi sifundisise ukuthi kuhlanganiswa kanjani futhi khona ke sasifanele sibe nokuthile okubekiwe ngaleya eceleni isithombe salokho esizama ukuhlanganisa ukwenza iphazili iphume kahle uma ungakwenzanga ubungeke ukuqede futhi manje ungaleyo ndlela umbhalo usikwe kanjalo ukuba ufihle emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda niyabo bafana nabafarisi izifundiswa ezihlakaniphile futhi uJesu wambonga uNkulunkulu ngokuthi khona waye kufihlile lokho emehlweni abo futhi uyokwembulela izingane zona eziyofunda manje uma ufuna isibonelo sakho ukubeka eceleni iphethini yakho ukubona lokho umbhalo uhambisana nakho bekani nje uJesu ngapha bese niyahamba niyombheka futhi nikubeke eBhayibhelini unayo yonke into iphuma kahle ngoba isambulo sika Jesu Christu iTestament elisha nelidala omabili wonke akhuluma ngoJesu niyabo uJesu Christu indodana kaNkulunkulu ngoba yena uyile incwadi yokuhlengwa wayo yizwi futhi lokho kubophezelekile ukuba kube nguye niyabo ngakho ke lena incwadi yonke yokuhlengwa enguJesu Christu ebekwe kufanele ndawonye nguNkulunkulu kanye nezithembiso zokuhlengwa nokuphulukisa nako konke kwesidalwa esingumuntu niyabo niyakuthola lokho manje na lencwadi inguJesu Christu ehlanganiswe ndawonye nguNkulunkulu niyabo futhi ufika njengesidalwa esingumuntu futhi wahlenga thina futhi sonke isithembiso sikuye lesakho ngokuba ungumhlengi Asipheke kulobu busuku eTestamenteni elidala ukuthola lokho esifisa ukwenza ingcikithi yethu ngakho njengoba sifunda kuIsaya isahloko sesithupha sencwadi yomprofeti uIsaya ngiyakuthanda kuloba kukaIsaya wayengumprofeti omkhulu nake nazi yini ukuthi uIsaya waloba iBhayibheli lonke njengesingeniso kulona wakwenza uIsaya uqala ekudalweni kuma phakathi nencwadi kufika uJohane umbhaphathizi futhi ekugcineni esikhathini seminyaka eyinkulungwane ngakho ke yena kunezincwadi ezingamashumi ayisithupha nesithupha zeBhayibheli nezahluko ezingamashumi ayisithupha nesithupha zikaIsaya ngakho ke kuyisibikezelo impela nje seBhayibheli lonke manje asifunde kusukela esahlukweni sesithupha ngomnyaka wokufa uIsaya ngabona inkosi ihlezi esihlalweni esiphezulu esiphakemeyo umsila wengubo yayo ugcwalisa ithempeli futhi ngaphezu kwayo kwakumi amaserafi yilelo nalelo lalinamaphiko ayisithupha ngamabili lamboza ubuso balo nangamabili lamboza izinyawo zalo nangamabili landiza Elinye lamemeza kweliningi lathi ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu wamabandla wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe izinsika zomnyango zathuthumela ngezwi lomemezayo indlu yagcwala umusi ngase ngithi maye kimi ngokuba ngiphelile lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazi indebe zabo zingcolile ngokuba amehlo ami abonile inkosi inkosi yamabandla Kepha landizela kimi elinye lamaserafi ngiphethe ilahle elivuthayo esandleni salo elalilithathe ngodlawo e-altare lathi into omlomo wami lathi Bheka lokhu kuthintile izindebe zakho ububi bakho sebususiwe nezono zakho zihlanguliwe futhi ngezwe izwi likaNkulunkulu izwi lenkosi lithi ubani engiya kumthuma futhi ubani engiyo noma ngubani oya kusiyela na ngase ngithi nangu mina ngithume mina Ngifisa ukuthatha indikimba uma besingayibiza ngalokho ngendaba yokuthi ukuthonya ukuthonya yinto enkulu siyatshelwa ngombhalo ukuthi siyizincwadi ezilotshiwe futhi ezifundwa ngabantu bonke futhi thina njengamaKristu sifanele njalo sibheke esikwenzayo nalokho esikushoyo ukuthi siqotho ngokuphelele kuwo wonke umuntu futhi wena uma ungeke wabaqotho kumfo wakini impela ngeke wabaqotho kuNkulunkulu ngakho ke ukuthi simkhonza kanjani uNkulunkulu ngokuthi sikhonzana kanjani thina Ngobuqotho ebekingaba yibo kuwe lokho ngokubaqotho njengoba ngizoba yibo noNkulunkulu futhi lokho yindlela efanayo ngawe kimi sifanele sibe qotho omunye komunye kubo bonke ubudlelwano bethu futhi othile usibhekile ungahle ungakucabangi lokho kodwa kukhona amehlo akubhekile futhi impilo yakho ithonya umunye mhlawumbe ngumntwana omncane futhi lo mntwana angahle akhule ukuba abe ngumunye ufini noma umudi noma okunye nokunye asazi kodwa impilo yakho yakho ithonya othile futhi ukuhlala kwethu kulobu busuku kungukuhlala okukhulu impela kulokhu ngoba ukufunda nje kulentambama ngenkathi bengikufundisisa bengicabanga ukuthi uNkulunkulu wayemkhulu kangakanani kulokhu kusa lapho mina nendodana yami sibe nokuhamba sizungeza ipiliti bekukhona abantu abaningi kakhulu sehlele ezansi kase town square ngokuba bathe bebezo yibhidliza ngiyacabanga ikhona umsebenzi usuvela uqalile ngakho ke bengibuka kulokho futhi besithatha izithombe ezithile futhi abantu beminyene ngathi endodaneni yami uBhili ngathi bayapi bonke na yini ephuthunywayo na naba lapha ezansi ngaphansi kwe begijima futhi lapha begijima futhi phezulu enhla kwethu begijima ngabe wonke umuntu yapi ephuthuma kangaka na futhi lapho sesimile sicabange lokhu uNkulunkulu angayazi kanjani imicabango ya wonke umuntu na futhi bekungenzeka kanjani ukuthi zonke izigitigitigazi emhlabeni kodwa nokho uNkulunkulu wazi sonke isikhathi ocwayizisa ngaso iso lakho na ungena siphelo futhi uma nje ufuna ukwazi futhi ukwanelisa lokho nje uma kuke kufike engqondweni yakho phuma ubheke phezulu ezikekezini futhi uzibuze ukuthi uzilawula kanjani zonke lezo khona ke uyabona ukuthi lokhu bekuyoba ngumsebenzi omncane kanjani lapho lezo zinkanyezi ungabona iminyaka ezigidi ezikhulu namashumi amabili yebanga lokukhanya ngegilazi niyazi ukuthi ukukhanya kuhamba ngokushesha kanjani ngani ubungagijimisa umuqa wesishiya kalulunye uzungeze isifunda sase New York ubungeke kwephule phansi emamayeleni futhi ngaphambi kwalokho yizinkanyezi nje eziningi njengoba zikhona ngakulolu hlangothi lapho eMount Paloma naseMount Wilson lapho eCalifornia ungabonakala cabangale ukuthi mkhulu kangakanani nokuthi ukuthi ubamba kanjani umhlaba nomhlaba noma yenye yalezo zinkanyezi ibiyohamba endaweni yayo izigidi nezigidigidi zamamayela ukuqhela bekuyothi kameza lomhlaba wonke lowo mkhuthu uphathelene nelanga uzofanele nje uhlale endaweni yawo futhi niyabo yonke into uNkulunkulu ayenzile kanjalo ilalela uNkulunkulu kodwa ngenkathi uNkulunkulu enza umuntu umuntu ubonakala efuna ukwazi okuningi kunoma yena azi niyabo kungukuthi yithina kuphela esingaphandle kwendawo zihlala endaweni futhi zifanele zihlale endaweni ukulinganisana enye kwenye sibonele inyanga uma inyanga ibiyoke iphume endaweni yayo umhlaba ubuye ugcwala amanzi emizuzwini embalwa niyabo inyanga injalo ifana nenja yokugada yolwandle wamisa imingcele yalo ukuthi angeke lwedlule futhi uma inyanga iphenduka isuka emhlabeni lapha kungena amagekazi uma inyanga ingalubambanga ngapho ngakolunye uhlangothi beluyokwemboza umhlaba ngiyabonga koko inyanga iyama futhi ifulathele ukuba iqalaze ngakolunye uhlangothi lwezwe futhi nakho kufika amanzi eza ngokukhulu kushesha bese ke iyaphenduka futhi inceku kaJehova ulwandle luyama futhi lubuyele endaweni yalo futhi ngoba lubona ukuhamba okuphelele kukaJehova uma thina ebandleni njengamalungu omzimba kaKristu besingasebenza kuphela ngokuvumelana kanjalo ubuya ubone ibandla elikhulu futhi elinamandla likaNkulunkulu ophilayo lonke ekuhlelekene kukodwa ligcwalisiwe ngomoya ongcwele bekungeke yini kumangalise na lonke ilungu lomzimba elisebenza njengo endaweni yalo sonke isipho endaweni yaso sonke isipho sisiza isinye lonke ilungu lisiza elinye lokho bekuyomangalisa lokho esifuna ukubona kodwa sizokubona ngelinye ilanga futhi uma kulunga manje lo mfo osemncane uZiya wayeyinkosi kodwa ngaphambi kokuba abe yinkosi wayeyinkosi ngesikhathi sokubusa kuka Isaiah umprofeti futhi wayengumfana ongumelusi wezimvu wayeyithanda impilo yangaphandle wayengukuthonya okukhulu empilweni kaIsaya uIsaya wayengumfo osemncane naye umprofeti osemncane nje futhi ufunda indaba uma ufuna ukuthatha izirikonike zesibili amashumi amabili nesithupha uzokutshela kanjani ukuthi eneminyaka eyishumi nesithupha emuva kokufa kukayise olungile yo waba bamthatha bamenze inkosi phezu kuka Israel eneminyaka eyishumi nesithupha waqala ukubusa futhi wayekubonile ukuthonya kwabazali bakhe unina wayengosifazane owesaba uNkulunkulu futhi uyise wayeyindoda esaba uNkulunkulu phambi kwakhe futhi kulokho kufaka ukuthonya emntwaneni ukwenza lokho kwakulungile ngiyanitshela ngicabanga ukuthi namhlanje sinegagasi lobugebengu bentshe linjalo linqamula isizwe kodwa impeleni ngicabanga ukuthi kuqale ekhaya ngicabanga ukuthi abazali qala ukudedela futhi uma umntwana ekhuliswe kwelihle elifeshini endala ikhaya elimisa bayo uNkulunkulu angisho ukuthi konke kuyophela impela akunjalo kodwa impela bekuyonika lo mntwana uhlobo olukahle lokuthonya ngiyacabanga izikhathi eziningi lokho amakhaya abantwana abakhuliswe kuwo ngokungalungile badedelwe esitaladini futhi bavele ziphelela ngesingaba ngenkathi umama ehleli ebhareni noma nobaba nokunye nokunye abamnakekeli lo mntwana enye into abamthandi futhi bamnike uthando ukumkhuphula usemncane uzofanele umfundise ukuthanda nokuhlonipha nokufunda iBhayibheli ngicabanga ngoSuzana Wesley ngicabanga ukuthi wayenabantwana abayishumi nesikhombisa ngicabanga ukuthi kunjalo kodwa wathola amahora amabili noma ngaphezulu insuku zonke ukuthandaza phansi ekugcineni kwengubo yakhe lapho abafana abancane babeguqa bazungeze okuphuma lapho ukhiqize uJohn noCharles abaguqule indlela yezwe basindisa izwe ngalolo suku futhi wayengenawo umshini wokuwasha noma wokumisa njengoba sinayo namhlanje nomshini wokugeza izitsha nokungenokunye noma incikukazi into engukuthi wakwenza konke qobulo lwakhe kodwa nokho wayengasithole isikhathi ngoba wayebeka ukuthonya kwabanye abantwana okwathi ekugcineni baguqula indlela yezwe ngicabanga ukuthi lowo umama oyifashion endala ekhaya leyifashion endala lapho umkhuleko nokuqondwa kweBhayibheli ngiyakholwa uAbraham Lincoln akazange abe incwadi empilweni yakhe waze wabamdala kodwa iBhayibheli ngicabanga ukuthi ngokuphakathi kokuthi iFox says Book of Majors ngingahle ngingabi kungahle kube enye incwadi ngicabanga ukuthi kwakuyi Pilgrim Progress ukuba neqiniso kwakuyi Pilgrim Progress neBhayibheli niyabona ukuthi ihloboluni lwesimilo lokho okwasibumba na ake ngingene endlini yakho nje futhi ngibone ukuthi ihloboluni lwezithombe onazo odongeni lwakho ake ngiye ekhaya lakho noma ihofisi lakho futhi ake sibone ukuthi ihloboluni lomculo oludlalayo niyabo okufundayo okubukayo ngingakutshela kahle impela ukuthi yini engaphakathi kwakho niyabo ngoba uzondla ngalokho niyabo futhi ekhaya uma senze ekhaya lathandeka kakhulu abantwana bebengeke bafuna ukubaleka benzele izinto eziningi lapho bezizwa bemukelekile futhi bekahle futhi bethokomele ekhaya lapho ekhaya kulukhuni ukuba balinde baze bafike lapho ileyo ndlela ekhaya elifanele libe yiyo futhi ngicabanga ukuthi ilelo hlobo lokhaya uUziya okufanele ukuthi wakhuliswa kulo ngenxa yokuthonya kwabazali bakhe ababesaba uNkulunkulu futhi ngokushesha nje lapho eba inkosi washaya indiva yonke imibono yokuthandwa ngabantu nayo yonke imehloko yezombusazwe futhi wabeka umqondo wakhe entweni eyodwa wayezokhonza uNkulunkulu kungakhathaleki sidinga abanye osopolitiki abaningi abanjalo yena wenqumile ukuthi wayezokhonza uNkulunkulu ngoba yileyo ndlela ayekhuliswe ngayo futhi uyise umnika ukuthonya okulungile ukuthi wayengakhonza uNkulunkulu futhi aphile futhi umbuso wakhe wawumkhulu kakhulu waze ngiyakholwa wawusondela embusweni kaSolomoni ngiyakholwa ukuthi wawaziwa cishe ngombuso olandela okaSolomoni ukuthi uNkulunkulu wambusisa kanjani futhi lokhu kwaba ukuthi okukhulu phezu kwalomprofeti uJosephancane uIsaya owaye setempelini ngaleso sikhathi noma ezweni nokuthi wayebonwe kanjani nokuthi uNkulunkulu wayezombusisa kanjani umuntu othathe isinqumo sokuma esifanele wayenze into ekahle wayebe nenjongo ekahle nempokophelo ekahle futhi wayenze kahle ngezinye izikhathi kahle ucabanga ukuthi akukhokheli kodwa ngempela kuyakhokhela kuzofanele kukhokhele ngeke uye empumalanga nasentshonalanga ngasikhathi singe ngeke uye ngakwesokudla nangakwesokunxele ngesikhathi esifanayo ungahle ucabanga ukuthi uhamba ngenye indlela kanti awunjalo ngakho-ke uma uzohlela ingqondo yakho namehlo nezinjongo nezimpokophelo empilweni entweni ekahle uzofanele le uphumele entweni ekahle ungeke wehluleke niyabo yileyo ndlela kuphela ulendaba ukuthi ulingeke kanjani ukwenza olunye uhlangothi susa ikhanda lakho kukho futhi wenze okufanele futhi uyazi ukuthi uqinisile uzizo ungcono futhi ungcono futhi yilokho kuphela okukhona kukho ufanele uzophuma ukahle uqala kuye entshonalanga awuzukuye enyakatho uzobe uya entshonalanga futhi yileyo yindlela efanayo okuyiyo kokulungile nokungalungile futhi uIsaya wakubona lokhu futhi wabona ukuthi uNkulunkulu wambusisa nokuthi kanjani yena zonke izizwe cishe nxa zonke udumo lwakhe lwahamba loyo uthi ngqupha kaThekibhithe futhi ukuthi izizwe zazingafuni kanjani ukulwa naye zazabona ukuthi uNkulunkulu wayenaye ngakho ke uvele nje zamthumelela iminikelo yokuthula nemihlambi yezivu nezinto futhi bamnika yona ukubangela ukuthula futhi waye indoda elungile futhi ngiyakholwa uma isizwe noma abantu noma ibandla noma umuntu ngamunye kungenandaba ukuthi abaxeki bakugxeka kangakanani yenza nje into efanele banenhlonipho ngawe phansi le enhliziyweni yabo futhi ngikutholile lokho kuyiqiniso niyabo futhi yibaqotho futhi uqonde abantu bazokuhlonipha lokho futhi noma ngabe banephutha basakuhlonipha niyabo ngoba yisidale singumuntu nje sonke singabantu futhi siyazi ukuthi kukhona okulungile nokungalungile futhi sifanele sikuthathe lokho futhi uziya wawubamba lo mgomo wayengukuthonya okukhulu njengoba ngishilo ku-Isaya umprofethi futhi khona ke u-Uziya wenza lelo phutha elibulalayo njengabanye abaningi abantu uyakwenza lapho ethole ezizwe evikelekile ezwe ukuthi unayo yonke nje into esandleni sakhe wazikhukhumeza emoyeni wakhe wazikhukhumeza waziqhenye manje naso isibonelo sangempela sethu sonke uyazi lokho bekuyinkathazo ngikhuluma kumaKristu nabefundisi futhi ngingifuna ukubaqotho ngalezi zinto futhi nje yilapho abefundisi abaningi benza khona ngisho iphutha sizwile kaningi ngabefundisi izenzo abazenzayo nezinto abanye babo mhlawumbe benza izinto abangafanele bazenze ngiyacabanga ngezinye izikhathi bona bayindoda elungile amaKristu amangalisayo abekade esetshenziswe inkosi bese kuthi ke kugcineni athola umbuso omncane wakhiwe ngakuwo noma ukuthonya okuningi abantu abaningi bethamele imihlangano yabo baze bathole ukuba budedengu futhi bathola uhlobo lokuzikhukhumeza abantu babashayela ihlombe futhi basukume futhi thina asifanele ngempela senze lokho thina khumbulani sonke nje abekho abantu abakhulu phakathi kwethu sonke singabantwana bakaNkulunkulu niyabona uma uNkulunkulu enze abanye bethu into ethile nabanye okunye ngani wangenza ngabani nomunwe nezo nokunye nokunye awu sifanele sithakaselane futhi khona ke ungazami ukuzizwa umkhulu ngoba sonke sixhunyaniswe ndawonye kuNkulunkulu munye niyabo futhi sonke siphuma emthini owodwa niyabo futhi manje sithele ukuthi ezikhathini eziningi abefundisi uthola ukuzizwa nje ethe ukuvikeleka kancane futhi bayaqhubeka nokuholela phambili futhi into yokuqala niyazi bazokwenza izinto abangafanele bazenze futhi siyazi ukuthi izikhathi eziningi indoda ayilungile nekahle izoba kanjalo ukuthi bazoba neziningi kakhulu izindaba zenhlaliswano bafuna nje ukuphuma baye emaphathini amakhulu futhi into yokuqala niyazi bazobiza isiphuzo esincane kanye ngakathi futhi bathola ukuhilileka nezwe futhi ngicabanga ukuthi yileyo indaba ngamabandla ethu namhlanje ngicabanga ukuthi yileyo indaba ngomnyakazo wePentecostali manje bangibalule lokhu kuqala ngokusobala niyabo niyangizwa ngisho izinto ngebandla lePentecostali futhi ngiyiPentecostali niyabo kodwa lapha bekungathiwani ukuba bekungekho bantu bePentecostali eNew York kulobo busuku bengizoya kuphi ukuyoshumayela lo mlayezo nani yabo ngiyabathakasela abantu bePentecostali bangabafo wethu nodede wethu kodwa nokho uma ngibona ukuthile kungalungile ngomfowethu umntwana wami noma kube ngumkami noma ngabe bekuyini okulungile kulungile umzali oqondile uzoqondisa abantwana babo futhi ngicabanga ukuthi inkathazo ngebandla lethu sizama ukuthola kuninga kulu njenga ngabani Nyabo sizama ukuziphathisa okumunye umuntu Nyabo futhi siqala ukuthatha sikubeke nemikhuba yabo Futhi into yokuqala niyazi kwakuvamise ukuba Angibakhumbuli abantu bePentecostal ekuqaleni kwabo Kusobala sebebe neminyaka eminingi edlule kulo mnyakazo wokugcina Ukusuka kuAzusa Street Kodwa ngithathe umlando wakho Futhi ngifunde izincwadi eziningi futhi ngakhuluma namanye amadoda amadala ngilungiselela ukuba nomhlangano khona manje nomunye eChef Report eLouisville uzobe lapho wayengomunye wamadoda okuqala eAzusa Street futhi khona ke lokho Kungukuqala kwePentecoste kuleli izwe cishe eminyakele ngamashumi amahlanu nento edlule ngiyacabanga ngashumela ejubhili legolide ethempelini iMafiesini Angeles Temple eLos Angeles eminyakeni embalo edlule ijubhili legolide elonyaka wamashumi amahlanu yePentecoste manje niyabona kodwa kusukela lapho sekube nezinto eziningi kakhulu ezincane ezigaqazela ngena ebandleni ngoba ibandla lifanele lincikane nezo usuku ngalunye manje futhi angiqondile ukubuyela kulokhu futhi kokodide wethu niyabona abafo wethu izikhathi eziningi wakuvamise ukuba yiminyaka edlule ukuthi wakuyiphutha njengoba ngasho ngobunye usuku ukuba odide wethu bagunde zabo izinwele wakuvamise ukuba yindaba yePentecostal ukuthi babengafanele ukwenza lokho nalezo zinto kodwa yini na manje singena ezingcenyeni ezahlukene zezwe futhi zithola odede wethu bePentecostal nalezo zinwele ezikundwe zaba inkimbinkimbi niyazi lokho kukundwa kwezinwele okukhulu kanjalo futhi ungabatshela ngakho futhi basebenzisa izimonyo baqoka izimpahla zokugqoka njengendoda futhi wena uthi manje futhi Branham ugcona abesifazane manje ume kancane ake ngigcone abesilisa umfowethu wayevumela umkakhe yenze lokho akasuyena umbusi kakhulu phezu kwendlu yakhe nebo ufanele wenze lokho kodwa kuyini na sinikane kanye nabo bonke ubuthakathaka obuncane buyangena buvela ekolitshi elithile noma esikoleni futhi banombono ohlukile ngakho kodwa kunesibonelo sisodwa zwiye siphelele lokho ngokuthi emuva ngqo ebhayibhelini ibhayibheli liyakulahla lokho niyabo futhi akulungile futhi kona ke sithele ezinye izinto kwakuvamise ukuthi ngokuyiphutha ukuba abantu bobungcwele ukuba bahambele amabhayisikopo noma amamovie niyazi manje bayahamba ngaso sonke isikhathi niyabo futhi khona ke usathane ukukhohlisile ufaka ithele veshini khona ngqo endlini yakho futhi uyabo uyibekile phakathi lapho kodwa zonke lezi zinto ukuthi zazivamise ukuba yiphutha akuyini na niyabo kungena kancane kancane kuze kuba into yokuqala niyazi sekukutholile nje ufana nomvini okhula ngakuwe manje uma uqalisa lo mvini kude nawe niyabo futhi nje uzisonge ngxa zonke ngoJesu ngxa zonke ngezi futhi uhlale nalelo uyabo uzokhula uqonde lokho kugwegwile futhi kukudonsela ngaphandle komgwaqo uKristu ukudonsela phezulu lokho kukudonsela emaceleni futhi khona ke ubona wesifazane oyedwa njengonkosikazi womfundisi noma umfundisi qala ukwenza into ethize ibandla lakhe lonke lizothi awu umfundisi wethu uyakwenza umfundisi uyakwenza lokho kungani thina singakwenza enzi lokuna niyabo uthonya othile futhi qiniseka ukuthi ubathonya ngokulungile ngasemgwaqeni ofanele nezinto okumele zenziwe ezilungile manje siyathola uma uzikhukumeza khona lapho ke usendleleni yakho eyaphansi uyabo uma uzikhukumeza futhi siyathola manje ukuthi lo uziya wazikhukumeza ngoba wazizwe vikelekile yonke into emzungeni zile. Wow, wayene sizwe sakhe, futhi sasinakekelwe kahle, futhi uNkulunkulu wayembusisile, futhi wayenezivini ezinkulu, nemihlambi, nezimvu, nezimayini, nakho konke okunothile, futhi zonke izizwe saba nokuthula naye. Ngakho ke wazi kukumeza, waze wacabanga ukuthi wayengenza noma yini ayefisa kuyenza nempakamo. Wathi kukumeza kakhulu, waze wazama ukuthi athathe indawo yomfundisi, wangena ethempelini, futhi wathatha isitsha sokuthi unqisele impepho, futhi waye altare, futhi lapho esekwenzile, umpristi wagijima wamlandela, futhi wamtshela ukuthi wayengafanele akwenze lokho. Futhi lapho eqondiswa esikhundleni sokuba athobe njengoba wayefanele, ngaphambi kokuba azikhukumeze wayeyofanele athi unjalo anginalo ilungelo lokwenza lokhu, futhi wayefanele abeke phansi isitsha sokuthi unqisele impepho noma asinikeze umpristi owayengoka-Aaron owayemiselwe ukwenza kanjalo, owayehlukaniselwe kuphela leyo nkonzo. Ngithi kuhamba kancanyana nelaba lapha i-Full Gospel Businessmen abaningi babo bahlezi khona lapha manje, futhi ngizofanele khulume esidleni sabo sasekuseni ngomgqibelo kuseni kwelinye inina ihotela iStadler. Ngikholwa ukuthi yilo bathe sebevele badayise amathikithi angamakhulu ayishumi lesikhombisa isidlo sasekuseni vele. Ngakho khona-ke kungekudala bengikhuluma nabo, futhi bebekuphulela osomabhizinisi emsamo bethatha indikimba yabo futhi beshumayela evangeli. Ngithe akulungile lokho, impela kulungile, mangokwanele kithina bashumayeli ukugcina kuqondile. Ungasaphathwa ukuthatha usomabhizinisi ongamisele ukwenza into enjalo ukuthi uletha imibono emincane nokunye nokunye, futhi ngithe anifanele nenze lokho. Ungalokothi uzame ukuthatha indawo yomunye umuntu uNkulunkulu ukwenze into ethize, futhi hlala uyilokho impela, hlala nje uyilokho nje oyikho. Ungazami ukuzifanisa nomunye, yilokho uhlala njalo konakalisa iziphiwo uNkulunkulu azithumelela emhlabeni. Sithola kuningi kakhulu ukuzifanisa ngokwenyama, futhi sithola othize ozama ukukopela emuva komunye. Njengoba basho kubefundisi oyininekazi ngenkathi unkosikazi Macpherson esaphila, futhi wonke umfundisi wesifazane wayegqoka lezo zimpaphe njengoba wayenza noma ngabe yini okwakuyikho, futhi babe nebhayibheli labo ngendlela efanayo, futhi yonke into ayeyenza bayenza. Siyaqaphela sinoBilly Graham abaningi kakhulu namhlanje, kodwa niyabona uNkulunkulu akakaze enze ngaphandle kukaBilly Graham oyedwa, lokho kuphela. Futhi ubalulekile nje njengoBilly Graham, uWarren Roberts noma yiyiphi yalawo madoda adumile, ubalulekile nje nawe kuze kuba uphume endaweni yakho, futhi khona-ke awulungile nhlobo. Wena uyisithiyo kulaba bantu, futhi uyisithiyo kuwe uqobo nasembusweni kaNkulunkulu. Hlala endaweni yakho, niyabo, hlala uyilokho uNkulunkulu akwenza khona, uyabo, futhi khona-ke uzosebenza kahle. NjengoPawulu akuyilutho entsha, uPawulu wafundisa into efanayo, wathi uma isandla sizothi esweni ngoba angisile iso, noma indlebe ithi ekhaleni angizophinde ngibe indlebe ngoba angisilo ikhala, noma ukuthile, wena angeke ukwenze lokho, niyabo, konke ngokufanele khaxa kuhlala ndawonye futhi kuhambe njengobunye obubode obukhulu. Futhi azifanele sizame ukuzifanisa noma ngubani, yiba yilo lokho nje oyikho, niyabo, futhi yileyo ndlela uNkulunkulu akwenza ngayo, awuzange uzibumbe. Futhi kumbulane kakhulu, njengoba thina befundisi besingathanda ukuthatha indawo kaBilly Graham, angeke sikwenze kanjalo, neBilly Graham angeke ayithathe indawo yethu. Niyabo, thina ngamunye unokuthile ofanele ukwenze. Umfo omncane ojwayelekile lapha okungukuthi mhlawumbe umlindi womnyango, owesifazane omncane okungukuthi mhlawumbe inkosikazi yasekhaya, umfundisi omkhulu kunabo bonke ebusweni bomhlaba, namhlanje ubengeke athathe indawo yakho. Wena uNkulunkulu wayenenhloso ekukwenzeni ukuba yilokho yikho futhi ukonza uNkulunkulu njengaleyo ndlela akwenza ngayo. Niyabo futhi ngiyacabanga uma nje besiya kwenza lokho amasonto abeyoginqika kalula kakhulu. Yebo, bekuyokwenza uma besiyokwenza lokho hayi ukuzikhukhumeza. Futhi siyathola esikhundleni so uma umunye etshela omunye ukuthile ngombhalo futhi sibona ukuthi kulungile esikhundleni so sokuzama ukuzithoba sithi nje awu manje benginephutha ngixolele futhi bengingakuqondile bengingakwazi lokho ngakho-ke ngizovele ngiyeke nje ukwenza lokho. Hawu khona-ke esikhundleni sokwenza lokho izikhathi eziningi kakhulu senza njengoba uziya enza wazizwa sengathi wayemkhulu kakhulu ukuba wayengehliswa. Niyabo wayeyinkosi futhi izikhathi eziningi ngibabonile abefundisi ngaleyo ndlela ababezizwe ukuthi babebaluleke kakhulu ukuba batshele ukuthi izwi laliyini iqiniso. Hawu izinsuku zezimangaliso sesedlule ngingakukhombisa lapho uNkulunkulu amisa khona izimangaliso. Manje angeke wangitshela lapho ake azisusa khona. Niyabo futhi wamisa izipho awukaze ubone lapho akususa khona. Niyabo kusempalweni hambani niye ezweni lonke nishumayele evangeli kukho konke okudaliweyo kuze kube nini na kuyo lonke izwe kuze kuthi zonke izidalwa silizwe njengoba abaningi elizwa. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Niyabo angeke sabambisa ngokunye okuthize thatha nje lokho akusho futhi kuzolunga futhi kuzosebenza kahle. Kodwa inqobo nje uma sizama ukwamukela izindlela zethu qobo yilapho u-Israyeli yenza khona iphutha laba eliwubudedengi kakhulu. Lapho uMusa wawubahlinzekele insika yomlilo ingelosi umhlatshelo futhi wabakhulula wabathumelela umprofethi wabathumelela insika yomlilo ukuba ibalandele ukuba ihole umprofethi endleleni. Futhi lapho befika ku-Exodus sisahluko seshumi nesishiyagalolunye lapho bebambise uMusa ngomthetho benza into engubudedengu kakhulu abake bayenza. Niyabo kodwa babefuna ukuthile ababengazenzela ngesingabo. Ileyo indlela ezingayo zifanele sibe neziqu zethu zobudokotela futhi awunazo angeke wangena ebandleni yilokho kuphela. Ngakho-ke futhi sifanele siyifunde into futhi sithole ukuthi ngabe ingeka kuNkulunkulu yini. Manje siyathola uZiya wazikhukhumeza futhi uzokwenza noma kanjani. Wahlwitha isitsha sokuthi umisele impepho futhi wasuka akwenzanga noma yimuphi umehluko lokho abaphristi abakusho. Wayezongena noma kanjani futhi kwakumelene nomphalo kwakungesikho ngokomphalo kuye ukuba yenze lokho. Akusikho ngokomphalo kuwe nami ukuzifanisa nanoma yimuphi omunye umuntu kunjalo. Ngakho-ke yiba yilokho yikho futhi ube ngolungile futhi ufeze inhloso yakho ukuze abanye bezokubona. Uma ungunkosikazi wasekhaya yiba owangempela. Niyabo uma ungumyeni yiba ngowangokoqobo. Niyabo futhi uma ungumdikoni yiba ngowangokoqobo noma umshumayeli noma ngabe uyini. Kodwa ungazami ukuthatha indawo yomunye umuntu futhi kona-ke uma yizi likwehlisa kulokho uma uzizwa ukhuzwa khona-ke phenduka. Yilokho kuphela ngokulunga yileyo nto kuphela ofanele uyenze. Kodwa uZiya wayengafuni ukwenza lokho emva kokuba uNkulunkulu wayembusisile ngendlela ayenze ngayo futhi nokho akazizwe langa sengathi wayezokwenza lokho. Wacabanga ukuthi wayezoqhubeka akwenze noma kanjani ngoba wazizelwa ukuthi wayevikelekile. Kodwa ngenkathi esese wathi kumenza athukuthelelela amadoda futhi eyayimtshele yizwe lenkosi futhi ngenkathi yakwenza waphuthuma wangena noma kanjani futhi sithola ukuthi ebusweni bakhe kufika uchoko futhi wayengona uchoko waze wafa. Wayengafanele neze neze aphinde aye endlini enkosi wafa engonochoko ngemuva kokuba wayebona isandla sikaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu wayebe muhle kanjani kuye futhi wayenze izinto ayezenzile nokho leyo ndoda yafa ihlukanisiwe yaba yodwa inochoko manje singakwenza lokho sizibonile izinto eziningi kodwa ningalokothi nicabange ukuthi sivikeleke kakhulu ukuthi uNkulunkulu angeke yabeke ukwahlilela phezu kwethu niyabona yabo kumbulo ungazami ukuzifanisa nomunye umuntu yiba yiloko nje oyikhona uma uNkulunkulu akwenza waba yiPentecost yiba ngeyangempela yabo uma uNkulunkulu ungabi namahloni ngakho anginamahloni ngokuba ngumuntu anginamahloni ngokuba ngummelika anginamahloni ngokuba ngumfundisi anginamahloni ngevangeli engilishumayelayo Ngoba ngiyazi abaningi babo bacabanga ukuthi ngilahlekelwe ingqondo yami ngisho nomama wami umuhle omdala lungile oshone eminyakeni embali edlule ngenkathi ngiqala ukwemukela umoya ongcwele kwakungekho noyedwa ezweni lakithi owayazi noma yini ngawo futhi ngangingowendawo nje omncane umshumayelo weBaptist osemncane cishe eminyaka engamashumi amabili kudala kodwa ngenkathi ngemukele umoya ongcwele Mama wami wathi lo mfana ulahlekelwe ingqondo niyabo kodwa kwene laba ukuthi mama wayecabangani ngangithole lelo parele elinenani elikhulu kahle kuba wabonakala kanjalo kuye kodwa kimina kwakungokwangempela niyabo kwakunjalo kwakuyinto ethile yangoqobo leyo engangiyitholile kuNkulunkulu ngoba ngangikholwa njalo njengomfana ukuthi leli kwakuyizwi likaNkulunkulu futhi lalingasoze liguquke uJesu wathi kodlila amazulu nomhlaba kepha amazwi ami awasoze aguquka alisoze ladlula ngeke wabambisa nganoma yini kulo lingendlela nje elilotshwe ngayo futhi yileyo ndlela esinikholwa ngayo ungenezeli lutho noma ususe lutho kulo uyazi ngale encwadini yesambulo lathi oyokwenezele izwi noma ususe noma yini kule ncwadi ini isiqalokiso siyoba phezu kwakhe ngakho ke lihlalise njengendlela eliyilo futhi ulikholwe kanjalo futhi uNkulunkulu uzolihlonipha manje washaywa ngenxa yokuzikhukhumeza ngokuziqhenya waba nokuzwa ukuthi kwakukhona kwakunguye kuphela owayekhona futhi wayezokwenza lokho ayekufisa futhi akukho muntu omunye owayengamvimba sibe nomfowethu kube kudala engamdabukela kwakubukeka sengathi wonke umuntu wehlele kuye bamsola umfowethu ngokwenza okuthile kuyiphutha ukuthi iphephandaba la kusola kodwa ngacabanga ngalokho bayisola indoda na ngayisukumela ngempela ngoba angivumelananga nayo kodwa indoda eyabhala udatshana futhi yalufaka kwiphephabhuku ukuthi le ndoda yayisho zonke lezi zinto ezahlukene futhi yenza lezi zinto futhi ngobunye busuku emhlangano ni emini yepolisi bangitshela ukuthi umbhali waleli phephabhuku wayelapho futhi udatshana lalukade lalusanda kuphuma kwiphephabhuku iChristiane ngakho-ke mina kwakuyiChristian Digest ngakho-ke mina bona bakhomba indoda engaphandle kimi bathi nguye lowo ohlezi lapho futhi wayenakho kulolu datshana ukuthi lo mfundisi wayebhale okuthile incwadi indoda eyayingayibhalanga ngiyakwazi inenekazi laphala leyo ncwadi futhi ngangilazi inenekazi Biting of Devils ngakho-ke ngathi awu manje into eyodwa engingayisho manje ngingahle ngingavumelani nomfundisi kodwa ngiyacabanga uma umhleli waloluhlu uma engazange ahlole umbhalo wakhe akungcono kunokuthi athi le ndoda yabhala lolu datshana futhi ngiyazi ayikwenzanga ndiyabokhole-ke ngiyesaba ezinye izinto eziningi azishilo ngalo mfundisi ziyiphutha futhi khona-ke ngasho lokhu ngingaqoka kutholakala ngisho nginephutha ngokuzama ukuthola umuntu othize ukuba asindiswe kunokuzama ukuvimbela umuntu othize ozama ukuthola umuntu othize asindiswe ya ngingaqoka ukuthatha indawo yomuntu noma ngasiphi isikhathi kunokuzama ukugxeka noma ngicicilele phansi lokho umunye umuntu akwakhayo ngisho ngabe benze iphutha noma benze ukuthile okungalukile ngakho ke sifanele sibheke sithonya abanye ngalokho esikwenzayo khona ke kwathi lapho le ndoda ishayiwe ngalolu choko lapho isizwe ikhukumezile ngokuziqhenya lesi kwaba isifundo esikhulu kulowo umprofethi osemncane wathi lokuthi ngalokhu kuyisifundo esikhulu kuye ukuthi uNkulunkulu uyala umuntu wakhe endaweni niyabo umuntu angeke aziyala yena uNkulunkulu uyala umuntu wakhe uNkulunkulu ukwenza ube yilokho oyikho niyabo futhi uNkulunkulu uyala umuntu wakhe futhi akafanele azame ukuthatha indawo yomunye umuntu futhi kwakuyisifundo kuIsaya ukuthi akumele abeke amehlo akhe phezu kwezidalwa ezingabantu njengezibonelo ufanele abeke amehlo akhe kuNkulunkulu manje lowo yithina noma yimuphi umuntu noma yimuphi umuntu usengaphansi kokwenza amaphutha usengaphansi kokwenza iphutha ngoba ungumuntu ungaphansi kokwephulwa komthetho kaNkulunkulu futhi ungaphansi kwezinto eziningi ngoba uSathane uyamlinga futhi uyizidalwa esingumuntu nje futhi uma uNkulunkulu eke waphakamisa izandla zakhe ubeyo kuwa yilokho kuphela futhi ngibezwile abantu bethi oh uSathane angeke akwenze lokho yebo wena vumela uNkulunkulu nje aphakamise isandla sakhe kanye futhi ubheke ukuthi kwenzekani kungincenga njalo njalo uNkulunkulu ungamthumeli ngihawukele msuse kimi niyabongi ngitikeza ihouse kaNkulunkulu futhi sonke siyakudinga lokho manje siyathola ukuthi uIsaya wayincike kanzima engalweni yenkosi elungileyo futhi manje ingalo yayisusiwe kuye futhi inkosi yayifile futhi yafa ngochoko ehlazweni manje uIsaya ngalesi sikhathi inkosi ephakanyisiwe awu khona ke indodana yayo encane yayizothatha indawo futhi siyathola ukuthi abantu bangena esigabeni esonakeleyo sesabekayo uma ingekho umholi wangempela wesabo uNkulunkulu khona ke abantu baqala ungene konakaleni ngicabanga ukuthi yileyo indaba ngathi namhlanje esizweni sakithi emabandleni ethu nezinto sidinga abaholi abesaba uNkulunkulu umuntu othile obeka isibonelo futhi kodwa wadedela uIsaya azi lapha ukuthi angeke abuke kubantu ngakho uIsaya ngelinilanga lapho ezulazula kufanele ukuthi wayenakho konke ukukhathazeka azi ukuthi wayenomthwalo omkhulu wehlele ethempelini ukuyokhuleka manje leyo yinto enhle kuyenza kithina sonke wehlele ethempelini kuyokhuleka futhi siyaqaphela ngenkathi esakhuleka ezazi yalithare khona manjalo engumprofethi wawele embonweni futhi lapho ekwenzile wabheka phezulu futhi wabona uNkulunkulu inkosi ihlezi phezulu le iphakanyisiwe phezulu esihlaleni sayo sobukhosi nomsila wengubo yakhe ugcwalise indawo niyabo Kodwa ke wabona isibonelo sangempela wabona lowo ayengabeka ithemba lakhe kuye elingasoze lashaywa ngochoko lowo ongasoze wehluleka ngamanye amazwi wayethi kuIsaya uyabo ubeka ithemba lakho kumuntu othile futhi lehlulekile ubeka ukwakho ubheke kulowo muntu okwesibonelo futhi wehlulekile manje bheka phezulu lapha kimi nginguNkulunkulu ongehluleki futhi ngicabanga ukuthi yilokho ebesifanele sikwenze namhlanje njengezinceku zakhe sifanele sibheke kuye uJesu isibonelo sethu futhi sifanele sibheke kuye umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu manje siyathola kulombono ukuthi wabona uNkulunkulu ephakanyiselwe phezulu esihlaleni sobukhosi khona ke waqaphela enye into qaphela okumzukezile futhi ethempelini lapho ayekhona kwakuyilawa amaserafi asezulwini Uma ubunga hlola lelo gama ngicabanga ukuthi lisetshenziswe cishe kanye noma kabili ebhayibhelini futhi akukusiwo amakherubi kodwa aseduze kwamakherubi okuthile kufana nesidalo esiyingelosi futhi nokho akuyona ingelosi futhi yingelosi kodwa ngumuntu okhethekile lokho ayikho angabashisi bomhlatshelo ephepelini futhi lapho umhlatshelo kusobala ungenisa noma uholela phakathi wenze indlela yesoni ukuya ebungceleni futhi laba serafi eshisa umhlatshelo owawudingeka aya lowo kwakungumsebenzi wawo futhi ayelapha indiza edabule ethempelini ngenkathi u-Isaya wayesembonweni nethempeli lonke lagcwala umusi futhi ayememeza elinye kwelinye ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla ingcwele ingcwele ingcwele. Oh, ngamanye amazwi ukhona ukuthile kungeke kuwe naso isibonelo sakho nanso inkosi ukuba ubuke kuyo ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla futhi siyathola manje ukuthi lezi kwakuyizidalwa ezinamaphiko ayizithupha futhi manje sizofundisisa isizathu sokuba namaphiko ayizithupha ayena siyathola ayenamabili phezu kobuso bawo amabili phezu kwezinyawo zawo futhi ayendiza ngamaphiko amabili manje qaphelani uqale ukuthi lezi zidala zazikhonza ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi lowo kwakungumsebenzi wawo zazimemeza ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla futhi ayememeza imini lobusuku ebukhoneni bakhe lapho umhlatshelo ulele lapho ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla futhi ngifune niqaphelisise kuthize lapha futhi nicabange lawo maserafi ayenamaphiko amabili phezu kobuso bawo kungani ayeyo wabeka phezu kobuso bawo na ngoba ayesebukhoneni bukaNkulunkulu futhi cabangani nje uma izingelosi ezingcwele idingeka ukuba zimboze ubuso bazo ebukhoneni bakhe kuthiwani ngathi na zinamaphiko phezu kobuso bazo kwakumelela inhlonipho yokuzithoba kodwa namhlanje sithola ukuthi akukho nhlonipho yokuzithoba kunzima ukuthi uthole inhlonipho yokuzithoba abanayo inhlonipho ngokuNkulunkulu bayama futhi bacule uNkulunkulu busise iMelika nonyawo lwabo ebhareni futhi kubi kakhulu indlela abenza ngayo. Ngihambile ngayocela isemishi namhlanje endaweni futhi inenekazi elincane kungesikho ukungenzi kuphawula ngalo kodwa ngicabange ukuthi belifa belibukeka sengathi belidlekile ngaphansi kwamehlo alo belinokuluhlaza sasiphakaphaka nxa zonke kulo futhi ligijimele nyuka ligqoke izingubo zimbalwa nje futhi lithe ufunani na ngathi ngangilethele isemishi ne ingilazi yompobe na futhi lithe ukoloko ndele thize uhlobolo uthize ngathi qhabo mem ungiqonde ngokungeziyikho ngathi ngithe umpobe futhi lithe oh lithe angeke ube nokuthize okuphuzwayo na ngathi ngifuna umpobe futhi lithe aw nina nonke anifuni ebusuku sinikeza ukuthi nokuthi ngathi ngingumfundisi lithe aw owethu aw abaphristi bethu oyikatelika bayangena lapha futhi baphuze ngathi angiyengisuye umphristi oyikatelika nenekazi ngifuna ingilazi yompobe kubonakale sengathi kumshaqisile osifazane akazanga ukuthi bekuyini niyabo futhi izwe selingena endaweni njalo manje uma umphristi engena futhi aphuze ibandla lini nelungele lokuphuza naso isibonelo sakho niyabo oh hey ubonakala kunje siphila kukho sidinga kuhlanzwa kwendlu yonke indlela kusukele kulipiti kuye ya yebo mnumzane impela siya kudinga kukanjani ukonakala kwezwe futhi lezi akukho hlonipho yokuzithoba kukho zinhlonipho abantu namhlanje abamhlonipho uNkulunkulu abana hlonipho yokuzithoba bathatha igama lakhe angeze futhi baxoxa amahlaya angcolile futhi ngisho nabefundisi uyakwenza lokho ukuzwa ihlaya ngiqekele bekuyolunga kodwa abefundisi bafanele babe yizibonelo ngiyacabanga ngalokho kokulunga nobungcwele futhi ingalesi sizathi ngicabanga ukuthi mhlawumbe thina asiyikude kunoma senza asinjalo asizi kanje ubuqotho ebesifanele sibe nabo kukho uma niqhubeka futhi niqhubekela phambili nilahlekelwa yilolu hlamvu luncane lobuqotho niyazi kukhona ukuthile ngakho ufanele ukhumbule ukuthi uNkulunkulu kubhekile ngale lonke ihora ukubhekile lapho ulele manje ngicabanga ukuthi isizathu esi kwenza abantu ukuba benze lezo zinto kungenxa yokuthi bona 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 ababuzo ubukhona bakhe. Ngiyabonga kodwa nokho ulapho noma ngabe ucabanga ukuthi ukhona noma qhabo ubona konke ukubuka okwenzayo nawo wonke umnyakazo owenzayo wazi konke ngakho kodwa sifanele sikuqonde lokho. Sasivamise ukuba necwele elincane ngikathi ngiqala ukufika phakathi kwamaphentekostali aye licula njalo emgwaqeni ekhaya langempela lomphefumulo kukhona iso elikuqaphele zonke izinyathele ozithathayo leliso elikhulu liphapheme kukhona iso elikuqaphele yabo niyalikhumbula iculo na manje lelo iqiniso uNkulunkulu osezindaweni zonke uyazi ukuthi wenzani futhi ngisho nemicabango yakho ngesinye isikhathi ngisesembonweni ngakikhuluma nesidalwa siminga kimi futhi saphendula sathi imicabango yakho izwakala kakhulu emazulwini kunephimbo lakho emhlabeni uyazi ukuthi yini oyicabangayo ungahle uthi wenza lokho futhi wenza lokho futhi khona kodwa yabo phansi enhlizweni yakho uma ucabanga okwehlukile wenza okuthile okungalungile ufanele nje ube yilokho yikho yabo inhliziyo umlomo ufanele ukhulume lokho kusenhlizweni yabo futhi ngakho-ke siyathola ukuthi abantu ababuqondi ubukhona bukaNkulunkulu niyazi bebefanele babe njengoDavide wayengumuntu wenhliziyo ka uNkulunkulu kobo wathi inkosi ihlala njalo iphambi kwami noma phi lapho eyakhona uyakhumbula uNkulunkulu uhlala njalo ephambi kwakhe ungakwese kwinene sami futhi angiyikunyakaziswa ngoba uNkulunkulu ungakwese kwinene sakhe inhlonipho yokuzithoba besifanele sazisane sihloniphane njengomfowethu udade wethu futhi sithandane ngothando lungapheli wena uthi awu angeke nje awu hlala nje lapha isikhashana futhi khona uzobathanda abantu nawe uzobathanda labo abangakuthandi lolo uphawu oluhle lobuKristu lapho ungakwazi ngokusuka enhlizweni yakho ukuthanda labo ongakuthandi uthanda abangakuthandi uJesu wathi uma wenza okuhle nje kulabo abakwenzela kuhle awu abathelizi benze into efanayo kodwa ngiyabo ufanele ube nomusa kulabo abangenamusa kuwe yenza okuhle kulabo abayokwenza okubi kuwe khumbula lokho ngaso sonke isikhathi kugcine lokho phambi kwakho ukuthi uNkulunkulu ukubhekile khumbula uNkulunkulu wayelungile kuwe ngenkathi wena wawumubi kuye ngenkathi niseyizoni uKristu wanifela manje siyathola ukuthi lamaphiko phezu kobuso bawo kwakungenxa yokuthi ayesebukhoneni bukaNkulunkulu ngenhlonipho yokuzithoba futhi uma iserafi elingcwele lifanele lifihle ubuso balo ngemuva kwesembozo sikhethekile lelo elingazi sono alikaze lone kodwa nokho ebukhoneni bukaNkulunkulu engcwele lalifanele licashise ubuso balo obungcwele ebukhoneni bukaNkulunkulu uyakwenza njani umzenzisi ngalolo suku na uzokwenza njani umhlubuki ngalolo suku na uyokwenza njani ongamesabi uNkulunkulu ngalolo suku lapho ufika na futhi uyodingeka ubhekane naye inye kuphele into wena uthi kodwa akazange angenzele amaphiko okumboza ubuso bami kodwa wachitha ikazi lendodana yakhe uqobo ukuze ukwazi ukumboza ubuso bakho ngalo kunjalo leso isembozo kuphela anaso ezintwini igazi likaJesu Kristu manje kwesibili ayemboze izinyawo zawo ngamaphiko ngaphansi kwezinyawo zawo manje lokho kwakumelele ukuzithoba wo kunegama elilahlekile namuhla kubantu abaningi ukuzithoba ebukhoneni bakhe sizithoba ebukhoneni bakhe ngibone umoya ongcwele ongena egumbini futhi wenza zona kanye izinto iBhayibheli elathi uyozenza ukwahlukanisa futhi ngibabonile abantu besukuma futhi baphume ngibabonile abantu behlala futhi bekhuluma futhi bahleke futhi bahlekise ngawo ngenkathi wawusaqhubeka ngiyakhumbula kobuye usuku umfundisi waletha abangamashumi amabili nesishiyagalombili bebandla lakhe futhi wayehlezi lokhu kwakuse Jonesboro eArkansas futhi babe nomfana nezithithwane wayenesithithwane futhi lowo nguDevil nguDevil lokho kuyiko abazi odokotela abazi ukuthi yini okusenzayo nguDevil futhi bafaka iuphini wezingubo nendwangu isongelwe kuwo uma enelokhu kudlikiza bayokuphosa emlinyeni womfana ngoba ubeyohlafuna olimi lwakhe kanjalo futhi bakhuphula umfana futhi wayenelokhu kudlikiza khona lapho emsamo kusobala uma bethola okwesasa okuncanyanyana babezongena koyedwa ngakho ngenkathi sisalungiselela ukukhulekela umfana ngathi ngabe wonke umuntu uzokhothamisa amakhanda abo ngenhlonipho yokuzithoba na futhi ngamkhulekela futhi umoya wawungamiyeki umfana futhi ngakalaza futhi ngabona iqembu elincane lihlezi endaweni ngathi ungalikhothamisa ekhanda lakho na ngathi ufanele ulalele ngathi lowo bekungumyalo uma uthela abantu ukuba bakukholwe bese ke ubaqotho lapho ukhuleka ngathi ungalikhothamisa ekhanda lakho na lowo mfo wavele wangihleka futhi ngakho ke ngaphenduka kodwa lokhu kwakungeke kumshiye umfana futhi manje lokhu kwakungamakhulu abantu okuphindwe kahlanu kwalokhu okuhlezi lapha kulobu busuku ehlezi lapho yebo izikhathi eziningi basho ukuthi kwakukhona abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesishiyagalombili lapho ngakho ke kwakukhona kwakukhona bonke babe futhi khona ke ngathi mina bengingeke ngikwenze lokho mnumzane futhi wayesonta ebandleni elalivele nje lahleka ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu akakholwa ukuthi kukhona into enjalo ngakho ke ngaqalaza lowo mfana bandla umphimbo wakhe uphumile nomama wakhe ezama ukumpongoloza yena ekhala kanjalo nomfana ezama ukugwinya futhi eqhubeka ngathi bobo sezulwini ungamvumeli lo mfana ongena kucala ahlupheke ngenxa yalelo qembu elinecala niyabo ngathi lelo bekuyizwi lakho izwi lakho futhi ngibeqotho futhi ngibatshelile futhi abaningi kakhulu abanesithuthwane uye waphiliswa lapha emhlanganweni ngathi ungamvumeli lo mfana ongena kucala adingeke ukuba ahlupheke unina noyise bamlethile lapha ngikhulekela isihawu khona ke ngaphenduke ngathi egameni lenkosi uJesu ngokukholwa ngokomyalo wami engiwunikwe nguNkulunkulu somandla noDevil angeke umbambe lo mfana ukhululekile ngebo uma ukungalaleli kuzoba ukungalaleli khona ke ukhululekile kuya kubo kodwa phuma kulowo mfana futhi ngabona abantu abangamashumi amabili nesishiyagalombili nomfundisi wabo bewele esithuthwaneni bezungeza ngqo futhi bezungeza kwiphansi kanjalo futhi ngokwazi kwami basenaso niyabo manje niyabo awufanele ungabili inhlonipho yokuzithoba nifanele nizithobe bangakikini obekade esemhlanganweni futhi ababone izinto ezifanayo zenzeka emihlanganweni yami na nje ngani niyabo impela yebo mnumzane bese isikhathi baletha indoda kuba izongithwebula ngiyacabanga abaningi benu uyakukhumbula lokho futhi babeyoyikhiphela ezinkambini zombutho futhi bathatha lamasosha bese bewathwebula ukuwenza akhonkothe njengenja futhi babezohlekisa ngami ngakho ke ngakise hole likhulu futhi baletha le ndoda futhi ngezwa ngenkathi umugqa womkhuleko usuqalile ngakukhona umoya omubi ndawo ungabakhetha njalo nalowo ongabazayo acabanga ukuthi abakwenzi ngakuyikho ungakuzwa kwehlukile ngakho khona ke ngangingasho ukuthi kwakukuphi kodwa angibonanga nje ukuthi indoda yayikuphi emva kwesikhashana ngakuthola futhi ngabona ukuthi kwakuyini ngakubuka lobo bumnyama bulenga phezu kwayo futhi ngangingafuni ukusho lokho kodwa ngavele ngaphendukela kuyo ngathi mntwana kaDevil niyabo kungani uDevil efakile engqondweni yakho ukwenza lokho na ngoba ukwenzile lokho ukuthile kwakusho ngaphakathi kimi bazokuthwala bakukhiphe lapha futhi isakhubazekile namanje niyabo iletha emva kweletha woza kuye ngathi into kuphela engiyaziyo ngukuphenduka niyabo angizange ngikwenze lokho lokho kwakungukungahloniphi ngokuzithoba phambi kukaNkulunkulu niyabo manje ningakwenzi lokho sesifika izikhathini lapho bande cabanga ukuthi lobu bungcwele obuphambi kukaNkulunkulu uhlobo oluthile nje lwembuqo noma uhlobo oluthile lwesikejane sabantu ongazi uhlobo oluthile lenkololoze noma uzalo noma okuthile kodwa-ke ngikuqinisekisa mfowethu kungahle kube nenqaba yembuqo angisho ukuthi ayikho angeke ngikusho lokho ngingumuntu nje angifanele ngehlulele ngingumshumayeli nje kodwa ukhona umoya ongcwele wangoqobo amandla oqobo upostoli kamoya ongcwele futhi emazweni angaphandle futhi izinyanga abathakathi nezinto zivuka labo develi ukuphonsela inselelo ukuba nje besinga ngizokwephula indaba yami lapha ukuhamba nginitshele ngalezi zinto nani na umoya ongcwele angikaze nakanye ngiwubone wehluleka ukukwenza uzokwenza ngaso sonke isikhathi aphelani manje abeka ayenamaphiko phezu kwezinyawo zawo ngentobeko asithandi ukuzikhothamisa sifune ukucabanga ukuthi singumuntu othile ngiyakhumbula lapha kuke kudala ngangisemuseum omncane futhi babenoku ukuhlaziya kwendoda enesisindo samaphawundi ayikhulu namashumi amahlanu ukuthi umzimba wayo wawubi zakangakanani kumakhemikhali ngikholwa ukuthi kwakungamasente ngamashumi ayisishiyagalombili nane indoda esinda amaphawundi ayikhulu namashumi amahlanu amakhemikhali emzimbeni wayo yayinikhalsiyami isakhi mathambo isithile no umcako omncane ngokwenele mhlawumbe ukufafaza sidleke sesikhukhukazi nokunye nokunye lokho nje cishe yikho konke eyayinakho kuyo isinda amaphawundi ayikhulu namashumi ayisishiyagalombili nane noma ngiqonde amasenti angamashumi ayisishiyagalombili nane isisindo esingamaphawundi ayikhulu namashumi amahlanu kwakunezinsiza ezimbili ezazimile lapho zibuka lokhu futhi ngangimi ngemuva kwazo ngqo lapho eyodwa yazo yathi awu yathi John asibizi kakhulu kangako emva kwakho konke siyabiza na futhi wathi ngiqakhele asinjalo futhi ngathi awu bafana lelo iqiniso niyabo anibizi kakhulu kangako kumakhemikhali kodwa ninomphefumulo ngaphakathi kwenu niyabo lokho kubiza amazwe ayisigidi niyabo kunjalo niyabo kodwa lokho sifuna ukunakekela sithola ukuziqhenya kula masente angamashumi ayisishiyagalombili nane usikusonge ngebhantshi lesikhumba sesilwane elibiza amadola ngamakhulu amahlanu futhi siphakamisele ikhala lethu emoyeni futhi sicabanga ukuthi sesenza ukuthile angiqondile khona ukuhlekisa leli kusile ihlaya lokhu nje ngokulitshela ukuthi siyini niyabona si asinakho ukuzithoba sifuni futhi abantu abafuni wena uyahamba ngesinye isikhathi kubantu abagqoke kahle impela ebandleni bazongena futhi uma ungagqokile nje kahle bazokubuka bese beyakhuluma uyazi futhi kwenza okwakho abafanele benze lokho futhi bezisho ubuKristu ngicabanga ukuthi kungukuzisho futhi hhayi ukuba nakho ngoba ngikholwa ukuthi isipiliyoni sangempela sakudala kanye noNkulunkulu sizokwenza ibhantshi ledina ligaxe izingalo zalo kwi-overoli bese ethi mfowethu ngiyakukholwa ngempela iqiniso ingubo kakaliki nekasilika izobiza dadewethu yebo mnumzane ngoba akusizona izingubo akusiya umuntu ngukristu angaphakathi futhi sifanele sizithole manje siyathola ukuthi kuba ukuthi lezi zingelosi zamboze ezinyawo zazo noma lamaserafi umose ngenkathi yesebukhonini bukankulunkulu ukuthi mbukeni ngaleyo nsika yomlilo eyayisemuva kuleso sihlahla esivuthayo inkosi yakhuluma kakhulu futhi noma ubani uyazi ukuthi insika yomlilo kwakungukristu wayeyingelosi yesivumelwano umose walishiya igibhithe ukuthukwa ngenxa kakristu kuyingcebo enkulu kunaleyo yasegibhithe itshe ngakho ke kwakuyingelosi yesivumelwano futhi ngenkathi ebonakala kuleso sihlahla ezivuthayo eceleni ngani phambi kukamose nephimbo lathi khumule izicathulo zakho izinyawo zakho niyabo khumule izicathulo zakho ngokuba umhlabathi omiwo ungcwele umose wazithoba ngokukhumula izicathulo zakhe That same pillar of fire. Yabonakala kuPawulu esedlelene ebheke eDamaseko ngolunye usuku. Ngiyakhumbula uJesu ngekathi wayesemhlabeni. Bathi ngelinye ilanga bathi kwakukhona kuJohane ongcwele wesithupha babephuza emthonjeni futhi bethokoza. Futhi wathi mina ngiyilawo manzi aphuma kulelo dwala ngiyisinkwa sokuphila isivela ezulwini. Ngiyabonga kanjalo. Abakukholwanga bathi ngani lapha siyazi wena unodeveli futhi wena uyahlanya kusho kusangana ngoba awukakeve eminyakeni ngamashumi amahlala budala futhi uthi ubone u-Abrahama na wathi engakabe bikho u-Abrahama ngikhona ya ngikhona manje siyakubona lokho ukuthi uJesu wathi ngivela kuNkulunkulu ngiye kuNkulunkulu ngenkathi lensika yomlilo yayenziwe inyama uNkulunkulu ephuma ebubabeni ebudedaneni futhi lapho engena kule ngxenye engehlukaniseki izingxenye ezintathu ezingehlukaniseki ubaba indodana nomoya ongcwele ngenkathi uNkulunkulu ebonakalisa enyameni wathi ngivele kuNkulunkulu futhi ngiye kuNkulunkulu futhi wenyukela phezulu futhi uSawulu waseThasu esedleleni yakhe ezansi ebheke eDamaseko washaywa ukukhanya kwamlahlaphathi futhi lapho ekwenzile wabheka phezulu futhi lowo mJuda wayengekabize noma yini ngenkosi ukube kwakungesiyo leyo nsika yomlilo wabonela kokukhake lapho futhi wathi inkosi ungubani na wathi uSawulu kulukhulu kukukhahlela meva futhi wathi ungubani inkosi na wathi nginguJesu uyabo insika yomlilo futhi Bukani uSawulu wazithoba othulini yabo ebukhweleni bukaNkulunkulu ukuzithoba washayeka ezinyaweni zakhe walala ngomhlane mhlawumbe ebuka phezulu futhi lenzike umlilo ihamba-hamba lapho wabona futhi wazi njengothisha uphuma ngaphansi kukagamaliyeli uthisha omkhulu walolo suku wayazi ukuthi uNkulunkulu wayehole abantu bakhe ngesimo sensika yomlilo futhi lo mlilo insika yomlilo yayenziwe inyama futhi yakha phakathi kwabo futhi yayibethelwe ngenxa yezono zabo futhi ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu futhi nakhu la wayekhona namanje kameni lenkosi uJesu futhi khona ke siyathola ke kulokho kamuva ngaphambi nje kwalokho uJohane umbhaphathizi omkhulu kunabo bonke abaprofeti bonke abaprofeti bakhuluma ngokuza kwakhe uJohane wathi nguye lo yena wamethula ezweni futhi uJohane mile lapho emanzini ngekathi wayebhaphathiza futhi wayethi siyeza isikhathi lapho umhlatshelo wansuku zonke uzothathwa ethempelini futhi kuzoba khona umuntu ozoba umhlatshelo futhi uJohane wayeqinisekile ukuthi wayezombona uMesiya yabonga ngathi uJohane bizo uyise wayengumpristi kodwa ngokuvamisile umfana wayelandela ngalezo zinsuku futhi bayakwenza impumalanga namhlanje umsebenzi kayise futhi ngokwetshelekile wayeyoba ngumpristi kepha uJohane akazange aye esikoleni isizathu uJohane wazala kusukela esibelethweni sikanina wayecwele umoya ongcwele ngenkathi Elizabeth wayekhulelwe nengane yayifile esibelethweni sakhe ngenkathi uMaria wayevakashelwe yingelosi uGabriel futhi wamtshela ukuthi umzala wakhe uElizabeth wayesedlule ekuzaleni naye wayezokhulelwa futhi uMaria wakijima wakupuka ukuhlangana naye futhi wayezifihlile futhi wayekhathazekile ngoba ingane yayinganyakazanga ezinyanga ezisithupha futhi lokho kungaphansi kokuvamileyo futhi ngakho ke wabona uMaria eza wagijima waphuma futhi wamhlangabeza futhi wamgona futhi wathi uqala kukhuluma futhi wathi yazi ubezoba ngumama wathi yebo futhi ngizoba ngumama nami wo ngitake wena noJosefa senishadile qabo sikashadi futhi uzoba ngumama na ya umoya ongcwele wangisibekele futhi washo ukuthi into engcwele engizoyizala kimi izoba yindodana kaNkulunkulu futhi ngizofanele ngiyibize igama layo ngoJesu futhi kwathi njalo lokugama Jesu ningakhulunywa kokuqala ngokuphuma odebeni lomuntu ingane eyayingakaze ibe nokuphila kuyo kuze kube ngaleso sikhathi yemukele ukuphila esibelethini sikanina futhi yaqala ukuxuma ngenjabulo futhi uma igama lika Jesu Christ liyaletha ukuphila enganeni efile belifanele lethele ebandleni elizelwe ngokusho elizisho ukuthi ligcwaliswe ngomoya ngivele na yabo manje hlobolunye lomfana lona afanele abe nguye na wayezomemezela ukuza kuka Mesiya uMalaki wesithathu wathi wayezokwenza yekani ngiyathuma izithunywa sami phambi kobuso bami manje kuba wayehlele ezansi ekholiji abanye balabo befundisa ezansi lapho bathi manje Johane ufanele umemezele uMesiya ngani uyazi lowo malume uJo lapha noma ubaba uJim noma abanye babo uyazi unawo onke amakhwalithi okuba nguMesiya lowo nguye Johane lokho yebo wayekade ethonywe ngumuntu wayehlale futhi wahlala noNkulunkulu lelo ikholiji eliwedlula wonke ngileziyo ngoba umsebenzi wakhe wawubaluleke kakhulu kwabanye abantu ukuba bamtshele futhi bamkhiphele ezindabeni ezinkulu zenhlaliswano yebo wayenomsebenzi wayefanelwe yinto ethile futhi Johane wayazi ukuthi ngenkathi ephuma eshumayele ukuthi uMesiya wayesemhlabeni ngaleyo nkathi ngokuqinisekile nje impela njengoba izazi zazazi ngenkathi zibuka phansi zivele eBabiloni futhi zibone lezo zinkanyezi ezintathu emqeni leso kwakuyisibonakaliso sokuthi uMesiya wayesevele sasemhlabeni ingaleso sizathu zazimemeza uphi lowozelwe eyinkosi yabajuda na futhi bandla lalingenayo impendulo abanayo namhlanje iBhayibheli yilona elinayo izwi likaNkulunkulu yilelo elinayo kunjalo siyathola kukho konke ukuthi uJohane wayefanele abemezele uMesiya futhi wayezokwazi lowo Mesiya kuphela ngesibonakaliso wamazi kanjaloko uMesiya yileyo ndlela kuphela uNkulunkulu azazisa ngayo ngesibonakaliso sangokombhalo futhi wabuka waphuma lapho wathi bathi uMesiya na wathi khabo angifanele ngisho ukuthinta izicathulo zakhe wathi kodwa nguye ukhona omi phakathi kweni wohe ningacabangi ukuthi ngiyaxuxuma ngiyazi ukuthi ngikuphi khabo kodwa kuzokala kahle nje lapho ngicabanga ngalokho yabo ukhona omi phakathi kwenu futhi ngiyakusho lokho kulobu busuku ukhona omi phakathi kwenu umoya ongcwele omkhulu wethenjiswa ukuthululelwa ngosuku lokugcina ngibona isibonakaliso sakhe njalo futhi ngiyazi ungumesiya ngoba usasenza isibonakaliso sikamesiya nango wayemi phakathi kwabo wathi ukhona omi phakathi kwenu angifanele ukuthinta izicathulo zakhe ukuthi ukulula izicathulo zakhe nguye ozonibhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo futhi ngelinye ilanga ehamba ephuma phakathi kwabo kufika indoda ejwayelekile yaphuma uJohane wabheka phezulu futhi wathi bheka nanti undlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe futhi lapho esekwenzile wabona wathi ngiyamazi ngoba kube khona isibonakaliso esimlandelayo futhi bukani lapha nanku amadoda amabili amakhulu kune wonke emhlabeni emile ebhekene ubuso nobuso uJohane ngiyamkhumbula uDokotela Roy Davis owangigcoba ebangeni Missionary Baptist wathi uyazi kwenzakalani lapho Billy wathi okwenzekile ngenkathi uJohane ethi ngidinga ukubhaphathizwa nguwe futhi uzilani wena kimi na bukani kuzithoba kukaJohane wathi ngidinga ukubhaphathizwa nguwe kungani wena uze kimi na lapho kwakungumesiya nomprofethi wakhe umongo wosuku umongo weBhayibheli yemi lapho omunye buka omunye uJohane ngokuzithoba wathi ngidinga ukubhaphathizwa nguwe kungani wena uze kimi na uJesu wathi vuma kalokhu ngoba kusifanele ukugcwalisa konke ukulunga futhi wathi uJohane wamvumela ngiyakhumbula uDokotela Davis kungahle ukuba uhlezi ukhona uDokotela Davis kungezikho ukuphosa lokhu kuwe kodwa ngingingi wathi uJohane kuqala uJesu wabhaphathiza uJohane ngoba uJohane wayengakabhaphathizwa futhi khona-ke wathi kodake uJohane wabhaphathiza uJesu lokho nje akufikanga kahle kimi ngakho ngelinye ilanga ngikathi umoya ongcwele wawuseduze uthi embonweni ngabona ukuthi kwakuyini lapho kwakunguJohane noJesu bemile bebhekene ubuso nobuso umprofethi elifika kuye izwi futhi izwi lalifike kumprofethi amen futhi wathi vuma kalokhu kwakulungile vuma kodwa kusifanele ukugcwalisa ukulunga konke umprofethi wayazi ukuthi lelo kwakuyiwundlu futhi iwundlu lifanele ligezwe ngaphambi kokuba lethulwe amen ngakho-ke wakwenza niyakubona lokho na umprofethi eyizwi futhi lalifike kuye Amen. UJohane umprofethi izwi liza kumprofethi wakhe futhi izwi leza ngoku umprofethi kusifanele kuthi kusifanele kuchaza ukuthi kusifanele ukugcwalisa ukulunga konke. Ngingayishiya kanjani indikimba manje okumzuzu kusifanele kanjani ukugcwalisa ukulunga konke ihora selifikile ukuthize sifanele sigcwalise ukulunga konke siyakwazi sifanele sikwenze niyabo sifanele sikwenze kunjalo sikholwe ngayo yonke inhliziyo yethu qaphelani khona-ke sithole ukuthi uJohane wazithoba ebukhoneni bukaNkulunkulu into yakho ingukuthi abantu mfowethu dadewethu nani bangani kungukuba nokuzwa kobuncane bakho niyabo ungabi nokuzwa ukuthi umkhulu kangakanani yiba nokuzwa ukuthi umncane kangakanani umncane sonke singaleyo ndlela uNkulunkulu angenza ngaphandle kwethu kodwa thina ngeke senze ngaphandle kwakhe niyabo thina angeke senze ngaphandle kwakhe kodwa angenza ngaphandle kwethu uNkulunkulu zama kuphela ukuthola umuntu oyedwa angamthola ezandleni zakhe ubehlala njalo zama ukwenza lokho niyaqaphela konke phansi kwedlule ebhayibhelini lapho ethole uIsaya lapho ethole uJeremia khona-ke wathola uSamsoni ngelinye ilanga kodwa uSamsoni wanikela amandla akhe kuqine kuNkulunkulu kodwa wanikela inhliziyo yakhe kuDelila niyabo yena ufanele unikele ngakho konke kuNkulunkulu ukuhlonipha kwakho ngokuzithoba izinhlonipho zakho yonke into oyiyo yiba ngongelutho nje zibone nje ukuthi umncane kangakanani futhi yilokho uNkulunkulu afuna sikwenze futhi lokho ngokuzithoba ngempela yileyo ndlela alamaserafi ayiyo ebukhoneni bakhe niyabo ngobuso bawo ekuhlonipheni ngokuzithoba ukumbozwa izinyawo zawo ngokuzithoba manje kwesithathu ayengandiza ayenamaphiko amabili ayewabeka emnyakazweni uNkulunkulu ukhombisa umprofethi wakhe lapho ukuthi hlobo luni lenceku ayilungisile ukuhlonipha ngokuzithoba uzithoba nasemnyakazweni lokho niyabo leyo inceku yangempela kaNkulunkulu laba abambukayo wayebuka uHezekiya owayezikhukhumezile futhi wawa ngenxa yokuziqhenya kodwa inceku izinceku zakhe phakathi phambi kwakhe ihlonipha ngokuzithoba izithobile futhi isemnyakazweni izinceku zakhe yileyo ndlela ezifanele zigqoke ngayo zigqoke ngokuhlonipha ngokuzithoba ukuzithoba futhi njalo njalo mayelana nomsebenzi kababa yebo kwamnumzane ukuhlonipha ngokuzithoba ukuzithoba eminyakazweni njengosifazane njengomncane esakhuluma ngaye ngobunye ubusuku emthonjeni manje wayeyimbewu emisele ngaphambili encane lelenhliziyweni yakhe kodwa kwathi nje lokho kukhanya kungabanika phezu kwalapho futhi wabona ukuthi kwakungumesiya akumthathanga isikhathi eside ukungena eminyakazweni wakhohlwa ngisho yimbiza ayeyiphethe esandleni sakhe washesha kangako-ke ukungena eminyakazweni wathi ngeke atshela abantu wayefanele atshele omunye umuntu ngoba wayeqinisekile ukuthi wayethola umesiya wangena emzini futhi ngokushesha wangena eminyakazweni etshela abantu kwakungupetro ngenkathi wayedobe ubusuku bonke futhi wayehlele osebeni ngalokho kuza ngenkathi ujesu eboleke isikebhe sakhe ayesikhiphele ngaphandle kancane osebeni futhi wayeshumayela kubantu futhi khona-ke wathi kusimoni phosa ekujuleni bese wehlisela phansi ukudonsa yehlisela phansi awu usimoni wathi ngingumdobi ngiyazi lapho inyanga namasayini kulungile ngiyazi lapho inhlanzi igijima khona ngazalela kuleli chibi lapha ngidobe ubusuku bonke futhi angibambanga ngisho umpingo angibambanga lutho wathi akukho nhlanzi phakathi lapho kodwa ngezwi lakho nakho lapho khona ngizoyehlise inethi wo ungahle angeke uzifanise lezi zinto wena futhi unkulunkulu usedlule kufaniseni uzofanele ulikholwe niyabo unkulunkulu akaziwa ngolwazi hhayi ngemfundo waziwa ngokukholwa futhi ngokukholwa kuphela ngezwi lakho ngiyazi ayikho inhlanzi lapho kodwa izwi lakho uma uthe ngehlisela phansi khona inhlanzi lapho ukukholwa kuzoyibeka lapho yilokho kuphela ngizoyihlisela phansi inetha uma abantu abahlezi lapho ogulayo nodinga usizo oluvele kunkulunkulu uma uthi kade ngikuyo yonke imigqa yomkhuleko ngenze yonke into kodwa ngezwi lakho ngizokwehlisela phansi inetha ngiyeza khona manje futhi ngizokwemukela ngiyakholwa ngisebukhoneni bakhe futhi ngifuthi ukuqonde lokho ngokuzithoba nangobuqotho nokuhlonipha ngokuzithoba ngehlisela phansi inetha ibambe unkulunkulu uye washo njalo futhi lokho kukwenza kube njalo futhi siyathola kwathi lapho nje yena engumdobi futhi azi ukuthi kwakuyini ukubamba izinhlanzi eziningi ezingagcwala umkhumbi futhi wayendoda empofu kodwa ngokushesha wangena eminyakazweni ngenkathi ujesu ethe kusukela manje uzobamba abantu akumthathanga isikhathi eside wazithoba wawela phansi phambi kukakristu wathi suka kimi nkosi ngingumuntu oyisoni wathi angeke nje ngihlale ebukhoneni bakho into efanayo uIsaya ayenza wathi ngingumuntu ozindebe zinesono futhi ngihlala phakathi kwabantu abonayo wo isimo esinje pho waye kuso upetru washo into efanayo futhi wazithoba washela phansi ngobuso bakhe futhi wacela inkosi ukuba isuke kuye wathi ungesabi petru kusukela manje uzobamba abantu futhi wangena eminyakazweni ngokukhulu kushesha ngesinye isikhathi kwakukhona indoda eyimpuphuthe eyaphiliswa kujesu akuzange kuyithathe isikhathi eside kungena eminyakazweni yahamba yangena eminyakazweni isabalelisa udumo lwakhe yonke indawo omunye uyenyuka futhi wathi ngani ngubani okuphilisile na umpristu owakwenza ya yathi yamtshela ukuthi ngubani owayeyiphilisile kuqala babuza uyise nonina unina awu manje babesaba ngoba uma noma ngubani evuma ujesu ngani babezobakhipha esinagogeni futhi bakubuyisela emuva endodaneni yabo ezihluphekelayo bathi usekhulile mbuzeni futhi wathi munye ujesu wasenazaretha ungiphilisile wathi ngani nikani unkulunkulu udumo bathi thina asazi lutho ngalo jesu wasenazaretha bathi uyisoni ungamnika udumo lunika unkulunkulu lonke futhi manje asazi ukuthi uvelaphi awu le ndoda yimpuputho yayinombuzo omuhle kakhulu wabo futhi yathi yini esibanga kakhulu kakhulu ukuthi nina nonke ningabaholi bakamoya namuhla futhi lo muntu uvule amehlo amaphuphuthekile futhi ngazala kuyimpuputho kepha noka nazi ukuthi uvelaphi niyabo manje lokho yinto eyisimanga ngingasho into efanayo na yena kanye unkulunkulu owethembisa ukuza phezu kwebandla lakhe ngalolu suku lokugcina futhi awanayo impendulo lowo owemukelayo unayo impendulo wathi noma ngabe uyisoli noma cha bo angeke ngakusho lokho kodwa iyode into engiyaziyo lapho engake ngaba impubuthu manje sengiyabona ngake ngabe isoli ngisindisiwe ngomuhle kaNkulunkulu ngiyazi kukhona okwenzekile kimi ngikukhona ukuthi lokwenzekile ungakubiza ngomgcinciko ongcwele noma ungakubiza nganoma yini oyifisayo kodwa kungisindisile iminyaka evile emashumi amathathu futhi kuya ngokuba ngcono ngaso sonke isikhathi ngakho ke ngiyakujabulela omunye wathi usuvele uyahlanya ngathi awu pheleke awungiyeke ngingaba ngcono ngale ndlela kunoma benginjalo ngenye indlela ngakho ke angihlale nje ngendlela engiyiyo ngizizwa ngingcono ngale ndlela futhi ngenza kangcono ngingenza okuningi yebo mnumzane waye eminyakazeli khona manjalo yebo mnumzane wasabalelisa udumo lwakhe yonke indawo abantu ePentecost kwathi nje bangabona ukuthi uNkulunkulu wazigcina izithembiso zakhe uJesu wathi bheka ngithumele isithembiso umbhalo isithembiso sikaBaba wami siphezu kwenu kodwa uyahlalani lokho ukuthi lindani lindani phezulu emzini waseJerusalema nize nembathiso amandla avela phezulu hayi umuqa wokuqala womkhuleko noma isikhathi sokuqala kwedlule kodwa hlalani lapho nje kuze kwenzeke niyabo kuze hayi usuku olulodwa izinsuku ezimbili noma iminyaka eyishumi nje kuze kwenzeke hlala kuze futhi lapho sebeqaliswe ngomoya ngcwele bangena eminyakazeni ngokukhulu ukushesha baphumela ezitaletini futhi bememeza futhi besina futhi beziphathiswa kwabantu abadakiwe futhi bekhuluma ngezinye izilimi futhi ukuqhubeka kunjepho babeseminyakazeni ngokukhulu ukushesha kwathi nje bangazithoba bangena futhi bavala umnyango futhi balinde ezwini likaNkulunkulu wo esikubenile bangani ngiyazi sekuba late futhi angivuli ukuba ngisalokhu ngiligcine isikhathi eside kodwa bukani esikubonile eminyakeni embala edlule bekufanele kusifake sonke eminyakazweni bekufanele kusifake eminyakazweni yini na okokuqala kuseze sihloniphe ngokuzithoba sizithobe futhi eminyakazweni nokuvutha kothando ezinhliziyweni zethu sizama okwethu okwedlula konke ukubona izwe elilahlekile nokubona izibonakaliso ukuthi uNkulunkulu ngishona phansi nokwazi kwami kuze kube ngokokugcina lokho ibandla elizokwemukela ngaphambi kokuba umlilo wehle uvela ezulwini intike yomlilo efanayo yabonakala emuva lapho ehlane leyo efanayo yashaya uPaul ongcwele yamlahla phansi leyo efanayo ngisho okunezithombe sayo esathathwayo sayo khona lapha yenza into efanayo eyayenza lapho uMesiya efanayo uma ufaka ukuphila komvini wethanga emvinini wekhabe uyothela amathanga uma ufaka ukuphila komvini wamagilebhisi esihlahlelisa amapheya uzothela amagilebhisi ngoba ngokuphila kukuwo futhi uma lokhu esikubonayo nesikwaziyo izinkulunkwane emhlabeni jikelele ziyasazi isayense ifakazile ngaso yonke indawo izithombe sithathiwe sikhona lapha manje leli qiniso iqiniso kakhulu khona lapha manje futhi uma ingatheli uhlobo lempilo olufanayo eyalwenza ngekathi yayike umuntu uKristu Jesu uma ingenzi into efanayo ebandleni lakhe khona ke iyiphutha kodwa uma ithele impilo efanayo izofanele ibe yintsike yomlilo efanayo eyahola uIsrayeli isiholela ezweni lesithembiso ekhaya likababa wami kunezinto eziningi isithembiso asinikeze sona futhi isiholela lapho futhi njengoba sibone iqinisekisa ngokugcwele izwi likaNkulunkulu lenziwa labonakeliswa unyonga liyahamba izithulu ziyezwa izimpuputhe ziyabona abafileyo uyavuswa imicabango yenhliziyo ayina kufihlwa ibizelwa ngaphandle ngqo yona kanye imisebenzi ayenzayo Uyini umuntu othile nangu Mesiya ngumesiya uNkulunkulu umoya ongcwele ofanayo lowo obefanele ukubeka ibandla lePentecostal esikundleni sokuzama ukugxeka belifanele libe seminyakazweni yonke indawo ngokuzithoba nothando ukuzama ukukhombisa kwabalahlekile nabantu abafayo sifanele siyohloniphe sifanele simthande sizithobe sizenze sihloniphe ngokuzithoba futhi sibe seminyakazweni njengoba lamasela afi lalinjalo inhlonipho yokuzithoba nokuzithoba kuqinisekisiwe ngokucacile Kwetshenjiswa kithi ngezinsuku zokugcina futhi nakho siya kubona. UJesu washo njalo wathi kuyakwenzeka nakho ngaphambi nje kokuthi kushiswe. Lezi zibonakalisa sokufika kwakhe siyafakazisa ukuthi ukufika sekuseduze manje. Ungafika noma ngasiphi isikhathi. Angiboni lutho olungavimba uhlwitho lwebandla khona manje. Hawu, uPawulu, uPawulu esilo lungakho lunye ohlangothi kumlane. Yabo ukuhlubuka kuyangena ke njengebandla manje elindani. Mina mhlawumbe kungahle ukuba ngisho okuthize. Leyo indlela yami yokukubona niyabo futhi bukani izingezwe selivele ligcwalisekile lifanele lisifake eminyakazweni kunjalo impela sifanele ngabe sithola wonke umphefumulo olahlekile embusweni kaNkulunkulu esingakwazi ngoba ngolunye lezi zinsuku uzobaletha futhi angeke kusize ngalutho umnyango uzovalwa lapho akusayikuba khona wo bangahle kuba basetshenziwe ngokomqondo futhi kuchuma futhi bamemeze futhi bagxume phansi laphezulu futhi bezisho lokho yazi kodwa lapho intombi elele ifika ukuzothenga amafutha ayizange wathole futhi sewake wasibona isikhathi kuwo wonke umlando walezi zinsuku zokugcina ukuthi sake saba khona yini isikhathi lapho ama Presbyterian amaluthela yonke enye into izama ukuze emlayezweni ePentecost na Wathini uJesu na ngenkathi beza ukuzothenga kwakuyisikhathi lapho umlobokazi engena khona intombi ehlakaniphile yangena aziwatholanga amafutha aziwatholanga ilokho kuphela lokho kungokombhalo futhi niyazibona lezi zibonakaliso nalezi ezinye izinto yonke into ihleli ngokuhleleka kahle ngokufika kwakhe umlindo wesikhombisa uyangena abanye balala ngomlindo wokuqala wesibili wesithathu wesine wes lano futhi ngomlindo wesikhombisa kufika ukumemeza bheka umyeni uyeza inyaka webandla lesikhombisa lowo ngumlindo unyaka owawubuka futhi lona ngonyaka webandla laseLaodikeya ekupheleni kwawo amen wo kungukuthi kungani ningavuki ninabangcwele benkosi kungani nozela lapho ukuphela kusondela na kodwa kumbulani ibandla onyakeni waseLaodikeya lizoba sivivi wathi ngoba uthi ucebile futhi nginempahla eningi futhi wathi awazi ukuthi uhambaze uthekile umpofu ngolusizi kanti kawazi wathi ngizokuhlanza uphume emlonyeni wami futhi silapha ekuphelele kwezinto zonke kuphela komlando ukuphela kwempucuko ningabona bukani phandle esitaladini Ngangikhuluma nomshayeli wetekisi wayengiletha ngaleya wathi awu indlela kuphela engingakutshela ngayo uma ngibona indoda ngapha iziphathisa okosile ngiyazi isihambi niyabo manje lewo ngomunye wabashayeli benu bamatekisi owasho lokho wathi bayo indlela ukusiko nje kuphela lapho kodwa kukuye yonke indawo kuphela kwayo yonke into anonyaka kanjani amadoda nalolonke uhlobo lwezinto ezimbi nalokho akwenzayo izwe liphendukezele bukani phandle ezitaladini libukeni nje ohe yonke indawo kungezikho emelika kuphela yonke indawo ngani yisotoma lesimodeni kukho lutho luzosala kodwa ukushiswa futhi lokho kuphela kuzohlanzwa uNkulunkulu uzokwenza imithetho yakhe iyakudinga kuzofanele kwenziwe ngaleyo ndlela uma uhlanga lombila seluphilile impilo yalo yaphela lufanele ubhutshiswa uma imbali iphila impilo yayo yaphela izofanele ife futhi impucuko isiphile isikhathi sayo saphela unyaka webandla ukuphila kwaphela amahlela asekuphilile kwaphela lezi izikhathi sokuhlangana kukhona inhlangano yezizwe ibandla elihlangene nomzamo ohlangene kuyisibonakaliso sani na uKristu nomlobokazi wakhe bayahlangana yilokho kuyikho konke kungamathunzi nezifanekiso yonke into ifuna ukuhlanganiswa ngakho ke kuyisibonakaliso uKristu ulungise lelo kuhlangana nomlobokazi wakhe isidle sakusihlwa esenzeka emkhathini ngakho ke kufanele kuphose ibandla eminyakazweni uma sibone izibonakaliso zakhe lapha zisondela ohe zonke lezi zinto ziyizibonakaliso kithi yonke indawo wo sifanele sibe seminyakazweni Tina, njongo profetia sedulo uizaya, sibona kuthi abantu abaziphakamisayo bafikaphi. Siya kubona lokho, lezi zintangane ezivukayo futhi zithi, awu, ngoba awusiyene wethu, awukho ngisho kuyo, siya kubona kwenzeka kubo. Balahlekelwe yini na? Njengokuthi nje bashaywe ngesithane sesono ngokungakholwa. Balahlekelwe ukubamba kwabo ezwini likaNkulunkulu. Abanye balaba bantu bayazama, bayashintshanisa. Balahlekelwe ukubamba kwabo ezwini. Bese bekushintshanise lana ngezivumo kholo. Batholani na? Inqova ngqova yesithuthwane kunjalo. Njengouziya wasedule ezama ukuthatha indawo yesikhu. Unda esigcotshiwe futhi engena lutho ngaphandle kweziqu zobudokotela noma ukuthize uNkulunkulu akafuni iziqu zobudokotela ufuna izinhliziyo ezithobekile umuntu othize ozomkholwa kodwa sithathe amatoda futhi sawafundisa kuba ababishopi nakhongonke kunye okhandinali nani enye sabafundisa ngokwanele ukubamba isikhundla sabuNkulunkulu ngemfundiso yenkanuko sithi ngobabathiza kamoya ongcwele ukuthatha lezo sikhundla umoya ongcwele ungumfundisi Ndisi wethu uyilowo ozenza aziwe phakathi kwethu isibonakaliso sehora izinsuku zokugcina kodwa thina njengoHezekiya waziphakamisa bacabanga ukuthi nje bangavele bathathe izindawo zabo bukani ukuthi imiphumela yombono yenzalo kumprofeti manje wayengumprofeti wayeyisitsha sezwi lenkosi ubuza kuso wayengokhethiweyo ozele engumprofeti ugcineni wanike langempilo yakhe wasahwa waba yizicucu ngesaha kodwa siyathola ukuthi lo mprofeti omkhulu ngekathi ebone lo mbono ovela ezulwini futhi wabona inqubo ukuthi uNkulunkulu wayebalungiselela kanjani abantu bakhe ngani wabangela umprofeti ukuba avume ukuthi wayeyisoni futhi sifuna ukuba bakhulu kakhulu futhi sigqoke uhlobo oluthile olukhulu lokhololo obhekise emuva uhlobo oluthile lwezingubo zokugqoka niyazi lokho kuzenza sibukeke singcwele kakhulu futhi sinenhlonipho yokuzithoba abukho ubungcwele kithi angeke saba ngcwele ubungcwele ngobukaNkulunkulu niyabo impela akusiye ibandla lingcwele akusiye into yabengcwele uNkulunkulu ongcwele kunjalo hayi abantu abangcwele uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu kubantu uPetro wabhekisela entabeni ukuguqula isimo intaba engcwele wakusho ukuthi uNkulunkulu ongcwele wayesentabeni ubukeni manje nebo kodwa wakunguNkulunkulu ongcwele lapho ubukhona bukaNkulunkulu okwakwenza kwabangcwele ubukhona bukaNkulunkulu phakathi kwethu manje obulethe ubungcwele hayi ubungcwele bami hayi obakho kodwa ubungcwele bakhe ubukhona bakhe yibo obulethe ubungcwele Sifanele sizithobe sizimboze ngeqeliphi yokuzithoba ukuzithoba futhi sithi Nkosi Jesu ngemukele embusweni wakho ubungcwele bakhe hayo bethu umoya ongcwele umprofeti wavuma kwabangela ukuthi athi ngingumuntu ezindebe ezingcolile umprofeti uNkulunkulu zidinga umunye umbono kanjalo lapho ebone phezulu lapho wabona lamandla kaNkulunkulu ahlanzayo manje bukani ukuthi uNkulunkulu wakwenza kanjani wathumela elinye lamaserafi futhi lathatha udlawu lathatha ilahle elishisayo kanjalo futhi lalibeka ezandleni zakhe leza laqethulisa ikhanda likaIsaya futhi lathinta izindebe zakhe lathi ububi bakho sebuhambile kodwa uIsaya wafunda esinye isifundo ngingahle ngiqathaze lokho phakathi ungahle kungabi ngokufanelekile impela kodwa ngikhona ukuthi kunjalo ngiqaphelile uNkulunkulu ehlanza abaprofeti bakhe ngomlilo hayi ngesethu ezenkolo noma ngencwadi yohlobona uthile niyabo uhlanza abantu bakhe ngomlilo umoya ongcwele nomlilo hayi ngokumenyezela kwezivumo khole noma izincwadi noma ukuthize ozofanele ukufunda isixuku semikhuleko okunye nokunye ubahlanza ngomlilo osuka elithare yileyo ndlela amhlela ngayo ya yebo mnumzane wabahlanza kanjalo-ke abaprofethi bakhe ekuqaleni ngenkathi abayikhulu namashumi amabili wayesekhumbini liphezulu umoya ongcwele wehla nezilimi zomlilo zahlala phezu kwabo babehlanziwe futhi sebelungele inkonzo yileyo ndlela uNkulunkulu ahlanza ngayo hayi ngokufunda thola iziqu zobuciko noma i-DD i-PhD kodwa ukuthola umlilo ongcwele ovele ezulwini osusa ukuqamba amange ngezi ndebeni zakho futhi ukhipha ukukhanuka kuwe ushisa leyo nto isuke lawo manyela ezwe futhi ufaka ubukhona bakhe phakathi lapho futhi kuphile ngalowo muntu umlilo ongcwele yilokho uNkulunkulu ahlanza ibandla lakhe ngawo uIsaya wakufunde lokho sifanele sikufunde ukuthi uNkulunkulu akahlanzi ngolwazi uhlanza ngomlilo uyabona ukuthi ukanjani umprofeti uyakuhlela manje uhlanza izindebe zakhe ususa ububi bakhe khona ke emva kokuba wayese wavuma wazithoba wathi ngingumuntu ezindebe ezingcolile lapho ebone ubukhona bukaNkulunkulu.
Do you follow me? What do we know right now? We're in the presence of God.
Niyangilandela na. Yini thina yini siyaziyo khona manje na. Sisebukhoneni bukaNkulunkulu kunjalo. Sihlezi khona manje. Ngabe ni asikwazi ukukuqonda kodwa manje sisebukhoneni bukaNkulunkulu sibona uNkulunkulu. Niyakholwa ukuthi ulapha na? Impela ulapha. Thina ngingumfa wenu kodwa wathi imisebenzi engiyenzayo nawe uya kuyenza nawe. Ngabe yilokho akusho na? Unugile uma elapha umoya wakhe ulapha lokho kumenzayo kodwa ke uma singazi nikela futhi sisuse imicabango okungeyethu iqobo njengalokhu akunami cabango khona ke elinge iphimbo lingakhuluma ngakho ungalendlela uma singazithulula iqobo lethu nanze imfihlo zisuse wena uqobo khona ke uNkulunkulu uthola susa ukucabanga kwakho uqobo susa izindlela zakho uqobo bese ke uvumela uNkulunkulu enyakaze uma enguJesu Kristu onguyizolo lomuhle naphakade uyakukholwa na uyamkholwa khona manje futhi ubone uma kunjalo. Kanti ngibuka lo mfo omncane ohlezi lapha khona lapha phambi kwami awunani ikhadi lomkhuleko wena uma uNkulunkulu eze ngitshele ukuthi yini oyihlalele lapho uyakukholwa na kuyinkathazo yokomoya nonke nisongekile futhi yanazi ukuthi nenzeni uma kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile sekuphelile thatha izwi lokho engikushilo futhi sekuphelile uyakukholwa lokho na lelo lelikazini lekhaladi lihleze muva lapho libuka ngapha kuye linenkathaza yenhliziyo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na impela uyakholwa na kulungile ungaba nakho ukuphulukiswa kwakho uyakholwa ukuthi nguyena izolo futhi leyo ndoda emhlophe nesandla sayo esiphakeme uyangikholwa ukuthi ngikumprofeti kaNkulunkulu inceku yakhe na angikwazi usihambi kimi unali ikhadi lomkhuleko noma yini na uyindoda nje ehlezi lapha kulungile mnumzane unethumba emphinjeni wakho kunjalo ngabe kunjalo na yangikhole ukuthi ngikuprofeti wakhe na yangikhole ngaye yonke inhliziyo yakho na unobunye unomunye umthwala enhlizweni yakho umayelana nentombazanyana umzukulu wakho unesandla esibi kunjalo ngabe lele iqiniso na nakho ukuthumana okuhle umzuzu nje awusiyo walapha uvela eConnecticut futhi igama lakho nguWilson igama lakho nguArt uArt Wilson kunjalo impela labelele iqiniso na niyakukholwa na kunjalo unenelekazi elihleze muva khona lapha inenelekazi lekhaladi ubukeka sengathi lifake ijazi elithi alibe phuzi ya eliphakathi kokuba luhlaza tshani noma eliphuzi liyakhuleka unale ikhadi lomkhuleko na awunalo ikhadi lomkhuleko na awunalo yangikhole ukuthi ngiyinceku yakhe na ngisihambi ngokuphelele siyizinhlanga ezimbili zabantu wena kodwa uyakhuleka uwe lowo yebo uyakhole ukuthi uNkulunkulu angakitshela inkathazo yakho na unethumba kunjalo unento ethize enhlizweni yakho futhi uyakhuleka ngumngane yena unenkathazo yenzo uma kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile manje ungaba naso sicelo sakho ngikuphosela inhlelelo ukukhola kwakho uyini na lapho umprofeti esebone ukuthi wayesebukhoneni bukaNkulunkulu wazithoba bukani into yokuqala wazithoba khona ke umlilo wamhlanza futhi emva kokuba umlilo usumhlanzile khona ke wase kungu-Isaya ohlanziwe lapho esezwe iphimbo likaNkulunkulu wathi ubani ozongiyela na wangena emnyakazweni nangu mina ngithume mina ohey lapho yahlela umlilo selithinte umprofeti nimenza mhlophe qwa lapho iphimbo likaNkulunkulu lithi ngubani ozosiyela na khona ke waphendula nkosi nangu mina ngithume mina Amen. Lakho kwakungukubiza kukaIsaya ehlanzekile. Emva kokuba umoya ongcwele usumhlanzile, wayengadingi noma yisiphi isipiliyoni sasekholeji. Akazange adinge izipiliyoni zencwadi. Wayehlanziwe ngomlilo kaNkulunkulu futhi wabizelwa eminyakazweni. Kwakuyina ngenkathi ebona uNkulunkulu esemnyakazweni, wangena eminyakazweni. Sibona uNkulunkulu esemnyakazweni isikhathi sokuba ibandla lingene eminyakazweni futhi libe yisibonelo salokho uNkulunkulu ayikho. Niya kukhona lokho na? Bangaki abafuna ukuvuma wonke amaphutha enu nayo yonke into manje futhi nithi uNkulunkulu ngihlanze, philisa insizwa. Lapho ilahlela umlilo selithi into umprofeti, asimikeze ngayo zethu, ngizoma khona lapha sekuba late. Kholani ngaye yonke inhliziyo yenu manje, ngifuna nikhothemise amakhanda enu. Khumbulani emva kokubona esebone uNkulunkulu nakho futhi. Amen. Manje noma yini ingenzeka, noma yini ingenzeka. Laphi lahlela umlilo selithinde umprofeti, limenza mhlophe gwa. Laphi iphimbo likaNkulunkulu lithi ngubani ozosiyelana, khona waphendula nangu mina ngithume. Khuluma Nkosi yami. Phakamisani izandla zenu manje. Okhuluma Nkosi yami. Khuluma futhi ngizokuphendula ngokushesha. Khuluma Nkosi yami. Khuluma Nkosi yami. Khuluma futhi pendula ngozi ngithume mina. Oh, izigidi manje zifele sonweni nasehlazwe. Bukani izidaladini zenu. Oh, lalelani ukukhala kwabo kudabukileyo nobumunyu. Oh, sheshani bazalwane, sheshani nibophule. Ngoba shesha phendula Nkosi, nangu mina. Khuluma Nkosi yami. Kusho ngempela manje. Khuluma he Nkosi. Khuluma futhi ngizokuphendula ngokushesha. Khuluma Nkosi yami. Khuluma Nkosi yami. Khuluma futhi ngizophendula Nkosi, thuma mina. Sibeke izandla zethu phezu kwenhliziyo yethu sisahamisha. Yenzani ukuvuma kwenu lithi Nkosi, ngingowesilisa ozindebe ezingcolile, ngingowesifazane ozindebe ezingcolile. Asibe nokuvuma kwangempela, sizoba nemvuselelo yangempela. Kuqala ahlanzwa, bekani umprofethi, kwathi ke kahlanzwa kuqala, umlilo wamthinta, khona-ke wayesemnyakazweni. Nkosi, nginike intshisekelo enhlizweni yami, beka kuthize kimi engingenakho. Nkosi, beka uthando lwakho nomlilo kimi, bese-ke uyangithuma. Manje, yenzani ukuvuma kwenu, kholwani kuNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yenu. Khuluma Nkosi yami. Khuluma Nkosi yami. Oh, khuluma futhi ngizophendula ngokushesha. Khuluma Nkosi yami. Khuluma Nkosi yami. Khuluma futhi ngizophendula. Oh, sithuma mina. Mm. Nimenza bemhlophe qwa Lapho iphimbo likaNkulunkulu lithi Kubani ozosiyela na Kona waphendula Kosi lapha tumamina Kuluma manje kunkuluma kakhuluma enhlizweni yakho manje ngokuzithoba ngempela ngokumnandi ke lelipheke kuzithoba ebukhoneni bakhe sonke isoni wonke ongcwele lokhu ngokwethu sonke ngokwami ukwabo bonke nabo ubukhona bakhe ulapha lokho akushilo ukuthi uyokwenza isibonakaliso athi siyo sithola nangu ngikathi umculo usadlala kamnandi asivume iphutha lethu angiluthe empeleni inkosi khuluma enhlizweni yami ngihlanze kuqala inkosi thumela umoya ongcwele futhi ungihlanze ngiyazi ngisebukhoneni bakho ngiyakubona njengoba uIsaya akubona unyakaza indawo igcwele hayi umusi manje igcwele ukukhanya igcwele inkazimulo wo inkosi uNkulunkulu mdala wamazulu nomhlaba njengoba lokhu kusengqondweni yethu siyakubonga okwenza layo kubantu abaphakeme kakhulu bonke babe yizibonelo kithi siyabona ukuthi ukuzithoba nomkhuleko wabasindisiwe kuchazana ngiyakhuleka babose ezulwini manje nje ngalezi zithameli nangami uqobo nkosi susa kimi noma yini engafani nawe ngifuna wena uphile kimi nkosi Ngifuna umoya wakho no nokudlula konke ngifuna wena uphile ngokuphelele kakhulu kimi ukuthi angise yimi inhlobo ukuthi ngiyahamba nje futhi ngikhulume futhi ngihlale kuwe siphe khona nkosi nangu mina ngihlanze mina nkosi hlanza leli bandla sihlanze sonke ndawonye thatha ukugula thatha isono thatha ukungakholwa thatha ukungabaza ukukhiphe konke vumela umoya ongcwele uze manje nelahle lomlilo elivele altar inhlansi entsha yePentecoste futhi uhlanze yonke inhliziyo lapha sithathe inkosi singabakho siyakukholwa siphe khona baba khuluma inkosi yami khuluma futhi ngizophendula inkosi thuma mina Bonke ufunayo nothandayo futhi nabahlukanisele izimpilo zabo kuKristu kabusha khona manje futhi ufuna ukuzihlukanisela qobo lwakhe ebukhoneni bakhe uma bengiyoqala ukubiza engikubonile bengiyongenisa wonke umuntu lapha ngiyakholwa khona manje ngiyanazi niyazi bengingeke ngime lapha futhi ngisho lokho njengenceku kaKristu ngaphandle kokuthi kusendaweni yonke Wena ukhona manje ukuqala iPentecoste elisha impela kuyiqiniso bangani zithobeni nje mbozani ubuso benu mbozani izinyawo zenu sondelani kuye nje photha melani phansi futhi nenze ukuvuma kwenu futhi nikholwe niyafuna ukwenza lokho na uma nifuna phakamisani izandla zenu sisacula khuluma Nkosi yami khuluma Nkosi yami kulegani manje khuluma Nkosi yami Kuluma futhi ngizophendula ngokushesha Okhuluma Nkosi yami Kuluma Nkosi yami